keep everyone, that's right. Lord, I may leave. All things are possible. Lord, I may leave. Amen. Lord, I may leave. Lord, I may leave. All things are possible. Lord, I believe.
And now, Brother
Branham. Sibe silokunje simile sikashana ngaphambi kokuba sihlale phansi. Asibe lomkhuleko kokuqala futhi ngiyamangala kulobu busuku ngobusuku besibili bomhlangano. Zingaki izicelo esikhona ongathanda ukusazisa ngesandla esiphakanyisiweyo.
God
Nkulunkulu yezwa isicelo sami asikhothamise amakhanda ethu manje.
Our Heavenly Father,
Baba wethu wasezulwini sisondela kuwe futhi kulobu busuku awudinwa neze ukulalela ukubiza kwabantwana bakho uhlale uzimisele ukuphendula. Sicela into eyodwa kuphela ukuthi sizokholwa ukuthi siyakwemukela esikucelayo. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uzosusa lonke ithunzi lokungabaza kulobu busuku ngomoya wakho ongcwele omkhulu ezwini lakho.
We pray that you answer every request.
And we know that we have our request because we believe him who promised.
And now, Heavenly Father,
futhi manje baba wasezulwini siyakhuleka ukuthi uzosindisa izoni uphulukise abagulayo uqinise ibandla uzithwelele udumo ngisize kulobu busuku Nkosi ukuthi ngingahle ngibe yisitsha esizosetshenziswa nguNkulunkulu siza wonke umuntu lapha ukuthi bazoba njalo sikucela egameni likaJesu amen.
Ningahlala phansi,
bona abantu bebeka amaduku manje emsamo lapha phezu kwepulpiti njalo ngokuba ukuba akhulekelwe siyakholelwa kulokho. Leyo ngenye yezinkonzo zethu ezinkulu kakhulu ngokukhulekela amaduku nokunye nokunye ngenxa yaba abagulayo nabahluphekile. Sikholwa ukuthi ngumbhalo, sikholwa ukuthi lowo ngumyalo. Isibonelo, uPawulu wakhulekela amaduku nezindwangu wawathumela kwabagulayo futhi baphulukiswa. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi eNingizimu Afrika ngaba ne ngikuqaphelile phakathi ngikholwa ukuthi isithombe sisencwadini lapho sasinenkulu kakhulu esikubiza ngokuthi amasaka endwangu lapha eMelika agcwele nje iposile osuku lwamaduku nje ewodwa izinkulungwane eziningana zawo futhi ngangiwakhulekela futhi intatheli yathi futhi Branham ukholelwa enkolelweni eyize kakhulu iyakhuleka ukhuleka phezu kwamaduku.
It just shows how
ngokubiza nje ukuthi bakanjani abantu ongawazi umbhalo uyini uyini umcabango wokwenyama abangaba nawo ngomsebenzi kaNkulunkulu niyabo kuyilapho bengawazi.
I was in Rome. I was down in looking at a
ngangise Roma ngangise zansi phakathi futhi ngibuka lapho ingcwethu engumGreki yayidwebe umcabango weAdam noEva insimini yase 18. Futhi umcabango onjalo hi uEva wayebukeka njengohlobo luthile lwesilwane sangaphambi komlando futhi uAdamu angekaze ngiyibone into enjalo empilweni yami. Ngiyakhombisa nje ukuthi lokho umqondo wenyama ongakudweba kuyilapho ungaphendulelwe enkazimulweni kaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi uEva wayebonza ifaza nomuhle kunabo bonke abake baphile emhlabeni kunjalo ngoba wayenziwe ngokusha ngezandla zikaNkulunkulu ngaphandle kwanoma yisiphi sono ukuthinta. UAdamu umuntu ophelele kakhulu owa ngaphila ngaphandle kukaKristu ngoba wayengu-Adamu wesibili indoda ephelele kakhulu. Kodwa umqondo wenyama ungadweba umcabango wokuthi wayenekhanda elikhulu kangako nehlombe elilodwa phezulu nelinye liphansi futhi u-Eva umlenze owodwa umncane nomunye umkhulu kakhulu futhi izinwele zilengela phansi umlomo wakhe usemaceleni. awu he bengingeke ngicabange ukuthi umoya ongcwele uke ugiqize into enjalo kodwa kokumbisa umkondo wokwenyama uma ungena kukho ilandele izingqondo zethu ezizogijima ngayo ngendlela efanayo uma sikuyeka kusuka ezwini likaNkulunkulu kuleyo mecabango yokwenyama indodakazi yami lapha kulobu busuku ithe namhlanje ibizama ukungibamba ithi ngine ethics of doubting lapha ngingathanda ukuthi ifunde babayi ngithe ngiyabonga ngayifunda iminyekele edlule isikhathi sisodwa kwanele lokho kodwa leli bhayibheli lidala silokothi silidele nje silizikisa lingene enkazimulweni kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa ukuthi ibandla lonke kulokhu kusa belingeke libe sesidlweni sethu sasekuseni inhlanganyelo emangalisa kanje esibe nayo. Umoya obusisiwe usivakashele futhi wasinika umlayezo ukuthi oh kwakuyisikhathi esimnandi kakhulu senhlanganyelo ngasezintweni zikaNkulunkulu futhi ngiyazi nginigcine kwalithi kancinyana izwe lobusuku futhi mina ngimhlawumbe ngitshela ukukhathala kancane lona umhlangano wami wesishiyagalolunye ngokulandelana futhi nginokuphumula okuncane okuzayo emva kweminye imihlangano emibili kodwa ngizozama ukunikhipha kusese eli kancane kulobu busuku ngoba ngiyazi ukuthi ningabantu abasebenzayo nifanele nibuyele emsebenzini wenu futhi angikwenzi futhi angikwazi ukunigcina kodwa ngiyajabula kubona ngisho nokwanda esixukwini kulobu busuku kukhombisa intshisekelo futhi bangane lokho kuvelele namhlanje ngoba sonke siyazi sifanele nje sikwazi lokho imvuselelo esiphelile.
We know that the fires are burning low.
Siyazi ukuthi imililo ivuthela phansi nentshisekelo yabantu yabuna. Yabo saba lemvuselelo yathatha eminyaka umlando okhombisa ukuthi indoda umvangeli ngokuvamile izingxenye zakhe ezinkulu kunazo zonke iminyaka yakhe yokuqala emithathu futhi ngemva kwalokho uphila phezu kodumo lalokho ayekushumayela kuleyo minyaka emithathu futhi khona ke imvuselelo ihlala isikhathi eside kakhulu kodwa lokhu bekuhamba iminyaka ethile eyishumi nanhlanu ngoba imvuselelo yokugcina ngiyakholwa futhi sisesikhathini sokuphela ngqo ngikholwa ukuthi elandelayo kuzoba ukudonsa ibandla abakhethiweyo emaqingini nokuba hlanganisa futhi lizosuka lihambe futhi ngakho sibheke lokho kuba kwenzeka kodwa singabona imililo yemvuselelo ivuthela phansi maphansi intshisekelo yabantu wonke umuntu ukhathele eyolala intshisekelo isiphelile futhi ukubona le ntshisekelo engaka phakathi kwabantu yona ekuchukuya ngixhuxumisa futhi yazi ukuthi usekhona umlilo ovuthayo ngalapha eOregon uNkulunkulu anibusise njalo asiphephethe kulobu busuku manje ethi onke ngezwi futhi izwi lapho uphephetha lizoveza umoya ongcwele umoya ovunkozayo namandla ozoqala umlilo ovuthe futhi sengathi uNkulunkulu ngasipha khona futhi manje ukonga isikhathi nibahle kakhulu ukukhuluma kini ngingakhuluma nani amahora kodwa ngifanele ngibuke futhi ngonge lesi sikhathi emuzuzwaneni imbalwa emva kokuba sengiqedile ukukhuluma ngizokhulekela lawa phezu kwalamaduku futhi nemukelekile njalo ukuwakhuphula siya jabule ukukwenza manje sifune nina ukuphenya kulobu busuku kwamanye amanothi engenawo lapha ngendlela yokuncane lokho ngifuna ukukwenza zama ukukwenza akusiyo imfihlo buzama ukwakha ukukholwa kubantu buye lapho singaba novuthu endaba olukhulu futhi into ethize ngempela eyenzeka ezonyakazisa izwe lonke manje sikwenzile lokho ngomusa kaNkulunkulu eGrassville lapho okwakungekho noyedwa umuntu obuthakathaka owayesele phakathi kwebandla lonke lelo hole likhulu kwakungekho noyedwa ngikaze ngikhulekele abagolayo ngaqhubeka ngakho kukholwa nje ngaqhubeka nje nezwi ebululweni bezwi ngendlela elule nginayo yokulibeka kodwa abantu bavele babambelela futhi bahlala ngqo futhi kodwa-ke isikhathi esikhulu siyafika futhi oh yonke into nje esakhiweni iyaphakanyiswa futhi kwaba ngaleyo ndlela futhi esipokeni ngobunye obusuku ngenkathi ingaphambili lonke laligcwele izihlale zinamasondo lodaba lwezinhlaka zemibhede nezinto ezinjalo futhi phansi ngokuphelele kulolu kwehla umoya ongcwele ukhulula wonke umuntu lapho nje ufika kukho ngokuqhubeka kanjalo lapho balala lapho kulezo zihlale ezinamasondo futhi bakujuluka nayo yonke into belalele bebambelele kulokho kukholwa bekubamba nje futhi bephenya futhi bethola kwase kuthi-ke emva kwesikhashana kodwa manjalo umoya ongcwele wehlela ngqo wehla ngqo ngohlu kanjalo futhi bonke basukuma ngqo futhi bahamba niyabo inkathazo yakho ngathi thina bantu sijahe kakhulu kuzomela kwenziwe khona manje ngeke kusabuya enhlobo niyabo futhi lapho uthola lokho engqondweni yakho niyabo ukuthi uzolahlekelwa khona lapho usemihlabathini olahlekelwa kuyo khona lapho awuna lutho lokuma ufanele ubekezele abalinde enkosini bayathola ukuhlunyeleliswa amandla bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi ngiyakuthanda lokho bekezela nje linda uNkulunkulu akajahile wavumela abantwana bamaHebheru bahambe bangene ngqo esithandweni somlilo ngaphambi kokuba ake aphendule umunwe kunjalo uvumela uDaniyeli ahambe angene ngqo emphandweni wezingonyama utetela uJesu ahambe athi ngqu angene ethuneni futhi umphefumulo wakhe wehlele ezogweni waseke emvuza ngqo emigodini engenamkhawuko eqhubekela phambili ngqo ephumela ethuneni futhi esika yonke into bakadevele futhi waqonda ngqo enkazimulweni wawo niyabo ela kajahile uNkulunkulu niyabo yena nje sivele sijahe iyona nto kuphela niyabo siyakugeja ngakho ke ungajahi linda buka lalela thatha umphalo uhlole ubone ukuthi uqinisile yini futhi uma uqinisile bambelela kuwo uma ungenjalo ngitshele ukuze ngizokulungisa ngakho siyabona uma wonke umsebenzi kufanele kube umsebenzi kamoya ngcwele kufanele kube ngumsebenzi wakhe ngowakhe futhi ufanele uphume ebhayibhelini kumele sidonse noma yini emcabangweni othile noma ekuzindlini sifanele sikudonse ebhayibhelini uma inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma ngobunye ubusuku ngaphambi kokuba ngihambe ngokuthi lapho kuhlangana impumalanga nentshonalanga bengilokhu ngizama konke phansi naphezulu ogwini ukuze ngingenise lokho ngethemba ukuthi ngiyakuthola ngaphambi kokuba ngihambe lapha lapho kuhlangana impumalanga nentshonalanga bese kuthi ke uma inkosi ithanda ngingathanda ukukhuluma ngesinye isikhathi ngokuthi izwi likaNkulunkulu liqinisiwe futhi inkosi ithanda bengibuka lapha kwenye ipotimende lami namuhla futhi ngicabanga ngezindikimba ezincane zokunye nokunye zamatheyipu enziwe cishe izintshumayelo ezingamakhulu amahlanu noma imilayezo inkosi enginike yona ephuma ezweni layo ukuba ngiyibeke bese kuthi ke kulobu busuku ukuze msamo ukuthatha umkhuleko nokufundisisa ngicabanga ukuthi noma imuphi ubefanele azifihle kude aphuma isifundo sakhe ebusheni bukaNkulunkulu ukuhlangana nebandla bengilokhu ngizibuza ukuthi ngizokwenzani ukuba benginamaconsi amabili egazi elikaJesu Kristu langempela okwembeni ingilazi bengingahamba kanjani ngokucophelela ngempela nalo ukuba ngiqiniseke ukuthi angilichithanga kodwa niyazi kulobu busuku ekuboneni kwakhe ngilokukhulu ngokwedlulela esandleni sami ukuthengwa ngegazi lakhe wachitha igazi lakhe ngenxa yakho ngakho ngifanele ngikuphathe kanjani lokhu na niyabo kuwumthwalo omkhulu ngazi ukuthi ngizofanele ngiphendule ngosuku lokwahlulela kulo lonke igama futhi ngakho-ke masisondele kukho ngenhlonipho yangempela phenya ebhayibhelini lakho manje ukuze sifunde okunye kwezwi lakhe amazwi ami azohluleka ngoba angamazwi omuntu amazwi akhe awasoze ahluleka ngakho nje ukufunda izwi asiphenye kuMathewu isahluko seshumi nanhlanu futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nanye uma uthanda
Then Jesus went thence and departed into the coast.
UJesu phuma lapho wamuka waya emaphandleni aseThire laseSidoni.
And behold a woman
Eka kwavela kulowo emkhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala kuye wathi ngihawukele oh Nkosi ndodana kaDavide ndodakazi yami ikhwelwe kabi yidemoni.
But he answered her not a word. And his disciples came
Kodwa akamphendulanga ngazwi base besondela kuye bafundi bakhe bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu kodwa waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwaDavide
Then came she and worshiped him saying Lord
Weza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize
But he answered and said
Waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana osiphonse ezinjaneni.
She said, "Truth, Lord."
Wathi yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewayitafuleni labaninizo.
Then Jesus answered and said unto her, "O woman, great is thy faith."
Kona uJesu waphendula wathi kuye, "O mama, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi.
I want to take
Ngifuna ukuthatha noma ukudonsa indikimba kulokho uma ngingakubiza kanjalo cishe imizuzu engamashumi amathathu ukukhuluma
I want to take one word that I'd like to use to build the context around it. And that's the word of perseverance.
Ngingathanda ukulisebenzisa ukwakha ingqikithi ngalo. Futhi lelo igama lokuthi ukuba nesineke manje ukuba nesineke ngokusho ukuphikelela.
Webster says that it's to be persistent.
Webster uthi ukuphikelela ukuphikelela kwenzela umgomo ukuphikelela kokwenzayo.
Man of all ages that has amadoda ayonke iminyaka anokukholwa
kulokho azama kokuzuza ebephikelela ufanele uphikelele angeke nje uhlale emuva bese uthi awu ngizobona ukuthi uJoe wenzani ngakho.
You can't do that. And before you can be persistent,
awukwazi ukwenza lokho futhi ngaphambi kokuba uphikelele ufanele ube nokukholwa kulokho zama ukukuzuza futhi uma ungenakho ukukholwa khona ke angeke uphikelele.
Now,
manje abantu kuye yonke iminyaka bakuzamile lokho kodwa futhi ube phikelele kodwa lokho onakho ukuphikelela kokuqala ukuba nokukholwa. Futhi kodwa-ke ufanele wazi ukuthi imuphi umthombo odonsa kuwo ukukholwa kwakho. Manje abantu abaningi bebelokhu bephikelela intweni engalungile futhi bebelokhu bengenzi kahle. UNimrod wayefuna ukwakha umbhoshongo, wayephikelela kodwa angazange awuqede.
UNebuchadnezzar
wayefuna umuzi ongeke ufe kodwa akazange akuzuze. Kodwa uyabona wena into yokuqala ufanele uyenze ukuphikelela ukuba uqonde ngqo futhi ube ngolungile. Esikhathini esithile sedlule umngane wami oyigugu udokotela weza endlini yami indoda ekahle kakhulu. Uma uthanda ukumbhalela ngalokhu igama ngudokotela Semade ekhoneni likawall kuMaple Street noma Wall noMarket Street Jeffersonville, Indiana. Unomtholampilo umngane wami omuhle kakhulu, sasingabafana besikole ndawonye, umunye wodokotela abahle kubedlula bonke sinabo eMpumalanga. Futhi indlu yayigcwele abantu ababekhulekelwe futhi abantu bengena ukuthi bangena kanjani bevele ezindaweni zonke ukuba bazokhulekelwa. Futhi umkami uyabuya futhi wathi Bili udokotela Ade ulapha, ngathi mfake egumbini lokuphumula, sinabantu kulawa amanye amagumbi, mfake egumbini lokuphumula ngizoba naye ngokushesha engingakwenza. Futhi kwakukhona indoda lapho evela eWalnut Street eBaptist Church eLouisville enomdlavuza obendini futhi bathatha lokhu kuhlinzwa. Kwakungalungile futhi indoda yayifa futhi yasindiswa futhi ulukiswa emdlavuzeni. Futhi ngangisebenzana nayo ngaleso sikhathi ukubona ukuthi inkosi yayizokhulumani kimi ngayo. Ngakho khona-ke ngenkathi singena kuyobona udokotela Sam omncane wayehlezi phakathi lapho esonge izandla zakhe indoda ekahle kakhulu. Waye awu udokotela wayelethe uBilly Paul nendodana yami kanjalo njalo. Sasingabangane abahle kakhulu, udla endlini yami nokunye singabangane besifuba nje. Futhi wathi Bill, ngifuna ukukubuza ukuthize, manje siyazana kahle ngokwanele, ngize ngingathi ngeke ukuthi ngimbize ngodokotela, ngivele ngimbize ngoSam futhi ungibiza ngoBill. Futhi ngakho wathi Bill, ngifuna ukukubuza ukuthize, wathi ucabangani ngaleli dolobha, awucabangi ukuthi lidinga umtholampilo na? Futhi ngathi impela, noma yiliphi idolobha liyawudinga umtholampilo odokotela abalungile. Wathi awu ngikholwa ukuthi leli dolobha liyawudinga. Ngathi nami ngiyakholwa Sam. Futhi wathi awu wathi ucabanga ukuthi ngifanele ukuba nalo mtholampilo na? Futhi ngathi ucabanga ngawo na? Wathi yebo. Ngathi akekho omunye udokotela ngibaziyo bengingaqoka ukusho ukuthi ngangicabanga ukuthi befanele kuba nawo. Manje ungomadladla umfo omncane oqatha onyundayo kodwa ngangihlale ngimbiza ngofudu. Uthambile ngaphakathi kodwa uqinile ngaphandle, yigobolondo nje aziyidonsele ngaphakathi kulo. UNkulunkulu uyayazi inhliziyo yendoda. Wonke umuntu wayengathi uSawuli waseTarsus wayeyindoda elikhulu naye kodwa uNkulunkulu wayeyazi inhliziyo yakhe. Ibandla lakhetha uMathiya kodwa sathela ukuthi uNkulunkulu wathatha uSawuli ekhala lincane liyihuku, umJuda nolaka wayengelutho ukwenza okuthile ngaye. Manje futhi ngakho le ndoda yathi awu ngiyawufuna lo mtholampilo. Futhi wathi uyazi Bill ukuthi mina ngifuna ukukhonza inkosi. Wathi kodwa nginonya kakhulu. Ngathi angazi ngalokho. Wathi kodwa ngiyazama emsebenzini wami ukwenza engingakwenzela inkosi. Wathi abanye balabo bantu abangamakhaladi bayakhuphuka. Wathi badinga ukuhlinzwa futhi abanayo imali. Wathi uyazi ngiyahlinza futhi lelo iqiniso noma ubani ongenayo imali uyaqhubeka enze umsebenzi noma kanjani ungudokotela ohlinzayo udumile futhi ngathi awo ngiyakukhola lokho wathi ngifuna ukukubuza kwethize wathi ungangicelela enkosini na futhi ngathi ya impela wathi nginencane wathi ucabanga ukuthi lowo mtholampilo ubufanele wakhiwe kuphi na ngathi angazi ngathi uma emuva phezulu kwenye indawo yizwe elinezikhukhulelelo futhi bakha udonga lwezikhukhula ngathi bengingathola lolu hlangothi lodonga lwezikhukhula wathi yebo ngathi awu kunenqaba indawo enkulu enhla lapha ekhoneni elithile wathi awu wathi umngcwabi usevele uyitholile leyo ndawo bakha indawo yabangcwabi futhi ngathi awu ngathi manje-ke kanjani ezansi lapho ifaw oil bani endala yayikhona na wathi leyo isithathiwe bazobeka indawo ka-ice cream phakathi lapho wathi nginendawo enhle kuyini kodwa wathi omunye uyithenge ngaphambi kwami wathi inenekazi elidala eKentucky wathi yilapho isikole esidala somnyango sasikhona ezansi lapha futhi wathi ngiyalwazi uhlobo lwendoda indala emnene kuye wayesethi uyazi kuthini ngikhona ukuthi uma ngingayini kacishe imali engamakhulu amathathu futhi ubunga wathi futhi mina wayithenga ngezinkulungwane ezi yisithu phaza amadola wathi ngizomnika cishe amadola angamakhulu amathathu ukumenza angiyithengisele yona futhi ngizomnika eziyishumi ngayo futhi ngathi manje sem buka lapha awukwazeli uNkulunkulu ngalutho ngathi uma uzokhuluma noNkulunkulu sifanele sikubeke khona lapha bushelelezi akukho kukwazela ngakho nhlobo ngathi angeke nje sakwenza lokho noNkulunkulu wathi awu bengingakuqondile kanjalo Bill kodwa lokho kuhle kakhulu ngathi kanjani kungani ungenzi lokho na asikunikele uNkulunkulu futhi sibone ukuthi uNkulunkulu uzothina ngakho wathi kulungile ngathi awu suka esihlalweni futhi uphenduke wenza kanjalo futhi sehlela phansi lapho futhi sakhuleka isikhashana salinde inkosi cishe imizuzu eyishumi nanhlanu engamashumi amabili emva kwesikhashana umbono uyafika ngathi dokotela sukuma ngathi uthole umusa kuNkulunkulu uzokwakha indawo yakho umtholampilo wakho kuzoba yisakhiwo eside sizokwakhiwa ngesitini esibomvu iphezulu eliphansi futhi cishe kuzothatha ibanga lendlu yasedolobheni futhi wangibuka ngokuxakile ngempela futhi ngathi ngeke kube sesikoleni somnyango khohlwa yilokho uzokwakhiwa ekhoneni likawall no-market street lapho leyo ndlu enkulu endala ihlezi emuva kulelo gquma wathi mzuzu nje Bill wathi ngiyakhumbula ukuyitshela ngo-Bill Hall anginaso isikhathi sokungena kulokho mayelana wamlalisa ukuba afe ngomdlavuza usudle isibindi sakhe nya nabo bonke abagogodele izifo bezungezile futhi mina ngiyozingela ezingwejeje ngalokho kusa ngabuka ngase ngibona umbono kamnumzane Hall ngahamba futhi ngamshayela ucingo ngathi umnumzane Hall uzophila wathi udokotela omdala kuzomele akubone lokho uyaphila kulobo busuku ushumayela eMiltown Baptist Church ngakho futhi wathi ngiyazi ngoWill Hall nazo zonke lezi zinto kodwa wathi Bill ngisanda kuphuma enkantolo ngaleyo ndawo wathi ePhiladelphia umnikazi uhlala lapho futhi kukhona ukuthile ngakho okungeke kwajintwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngathi dokotela sewake wangizwa ngikutshela noma yini egameni lenkosi eyayingenjalo na wathi kodwa Bill lokho wathi angifuni ukukungabaza ngathi awungabazi mina ungabaza yena ngathi inkosi kunike leyo ndawo manje ibingeke kwenze ukuba ibingakwenzanga kakade niyabo nawe wenza kanjalo kodwa ngathi isivele kunikezile indawo umtholampilo uzoba lapho wanwaye ikhanda lakhe waphuma kashongo lutho ngakusase kuseni umkamehlezi lapho ubengafakaza shayela ucingo wathi Bill ngathi yini na wathi ngiyafa makhaza futhi kwakungalesi sikhathi sonyaka kuyashisa ngempela Indiana ngathi yini indaba dokotela na wathi yazi bebenomhlangano izolo busuku ePhiladelphia futhi sengiyivele ngiyithengile ndawo wathi singeyami futhi umtholampilo uyakhuphuka nanko umile namuhla wathi uma noma kubani ngani noma ngasiphi esekathi eke engabazi noma yini batshele bangishayele ucingo niyabo futhi lokho kunomaphi niyabo futhi kukanjani lokho kodwa niyabo umfo omncane wayephikelele wayefuna ukwakho umtholampilo kwakusenhliziyweni yakhe
and he come even just a lukewarm church
member futhi uyeza ngisho ilunge libandle nje elisivivi kodwa liza lifuna uNkulunkulu manje yileyo indlela yokuthola impendulo ufuna uNkulunkulu uDokotela wayehleze naye ngolunye usuku futhi wathi oh ngikholwa ukuthi kukhona into enjengokuphulukisa ngokaNkulunkulu kodwa wathi kusengqondweni nje ngathi qhabo wathi ngikholwa ukuthi uma umuntu engakholwa ukuthi angathinta isixhobo uzophila
I said sir who could ever have faith in
God? Ngathi mnumzane ubani ongabani nokukholwa ekuthi into emisixhobo na ufanele ube ukukholwa akukhona nje okuxedayo kufanele kusekelwe kokuthile okuyizisekelo. Uma indoda ayithatha umkayo ifanele isekele ukukholwa kwayo kulowo wezifazane futhi ufanele asekele ukukholwa kwakhe kuleyo ndoda isizathu esithile sokwenza umgomo wokuphila. Uma engakwenzi kwaleke kukholwa kungalungile futhi ngeke kusebenze. Ufanele ube nokukholwa futhi yini engcono ukuba nokukholwa kunezwi likaNkulunkulu na njengoba umfowethu wekhaladi omdala waseningizimu asho wathi ngingamane ngime ezwini likaNkulunkulu kunokuma ezulwini. Wathi kungani kunjalo Moses na? Wathi ngani kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi aliyikudlula? Ngakho ufuna wayefuna ukuba lapho ngempela impela. Ngakho lokhu kunjalo impela ibhayibheli lasho esabulweni samashumi amabili nanye amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa elami kodwa izwi lami aliyikudlula. Wathi yena esabulweni samashumi amabili nanye wabona amazulu amasha nomhlaba omusha ngokuba amazulu okuqala nomhlaba kwasekudlulile. UJesu wathi kodlula kokubili amazulu nomhlaba kodwa izwi lakhe alifanele.
Now we got to have basic faith on what we're doing. That's exactly
manje sifanele sibe nokukholwa kuyisisekelo kulokho esikwenzayo. Ingazuzwa kanjalo impela leyo mibono yingoba isekelwe phezu kwesithembiso sikaKristu. Futhi uma leyo ngelosi yenkosi leyo nzika yomlilo onesithombe sayo lapha engicabanga ukuthi bebenaso phezulu lapha bebenaso na uma lokho kungashongo ngincamashi nalelizwe bengingeke ngikukholwe. Angikhathali ukuthi bekubukeka kungokoqobo kanjani kuzofanele kufike ngokwalelizwe. Naleyo ngelosi yenkosi kwaba yiyo leyo nzika yomlilo eyalandela u-Israyeli noma u-Israyeli wayilandela njalo ehlande khona-ke yenziwe inyama futhi yakha phakathi kwethu. Uyakukholwa lokho awukukholwa na? Impela uNkulunkulu wayekuKristu. Wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Emva kokufa kwakhe, ukumbelwa nokuvuka nokwenyuka kwakhe, uSawuli waseTarso wayesendleleni yakhe ebheke eDamaseku. Futhi khona manjalo leyo nsika yomlilo enkulu yokukhanya phambi kwakhe yamshaya emehlweni futhi wawela emhlabathini futhi weza iphimbo lithi, "Sawuli, Sawuli, ngihluphelani na?" Wathi ngubani wena Nkosi na?
He said, "I'm Jesus." He had returned to God.
Wathi nginguJesu wayese buyele kuNkulunkulu wangena etilongweni njengokukhanya okwakhipha uPetro etilongweni kwamkhipha.
And now, if that be the
futhi manje uma leyo kuyingelosi yenkosi holala mabantu izoveza into efanayo naleyo eyayenza ngenkathi ibonakaliswa endodaneni kaNkulunkulu yeqiniso. Izokwenza kufanayo esimweni sobuntwana samadodana kaNkulunkulu ngoba uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Uma kuphila kwakhe kukithi kuzoveza okufanayo. Futhi uma kwenza izinto eziphambene nombhalo khona-ke ngeke kube yingelosi efanayo. Kodwa uma iveza kuphila kufanayo eyayiyikho ngenkathi lapha emhlabeni kubonakaliswe enyameni futhi kwethenjiswa ukubonakaliswa futhi ngendlela efanayo khona-ke ngumoya ofanayo, uNkulunkulu ofanayo, ngezwi elifanayo. Ngiyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na? Manje khona-ke ungasekela ukukholwa kwakho ukuthi lelo yiqiniso. Futhi emashumini ezinkulungwane emibono emhlabeni jikelele ngizicela noma ubani nganoma yisiphi isikhathi ukuthi angibonise lapho elake lehluleka khona. Alehluleki futhi angeke lehluleke. Lokhu okubonayo lapha umbono oyimfunda makwela, izinto ezincane nje uyakwenza lokho ngokwakho nguwe. Buka uKristu wayengukugcwala kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wayehlala kuKristu ngaphandle kwesilinganiso, wayenomoya ngaphandle kwesilinganiso, sinawonke isilinganiso. Kodwa uma ngitshele isipuni esigcwele samanzi aphuma echibini phandle lapha noma ulendlekazi, yilokho kwakukuKristu. Uma ngelesipuni esigcwele amanzi kube yisipuni esigcwele amanzi nje esiphuma kulo, kodwa amakhemikali afanayo akulo lonke ulwandle akuleso sipuni esigcwele, hayi nje ku akusikho okuningi kwakho kodwa amakhemikhali afanayo. Futhi uma sinomoya kaNkulunkulu kithi imisebenzi efanayo nomoya ofanayo izibonakalise ezifanayo niyabo nje kuyikhona-ke yesekela kukholwa kwakho kulokho. Futhi uma ubona ukuthi kuyini khona-ke ungafikelela uyazi lapho omi khona. Uma amashumi amabili uma bengibulawa indlala futhi othile anginike ulofu amasenti ngamashumi amabili nenhlanu bengathenga lo fosingwa futhi othile unginika intengo yokuthenga isingwa engamasenti angamashumi amabili nenhlanu ngingamemeza kakhulu ngaleyo kota esandleni sami ngendlela engingenza ngayo ngalowo hafu wesingwa esandleni sami ngoba nginobufakazi bokuthi ngizophila nginamasenti angamashumi amabili nenhlanu amandla okuthenga esandleni sami futhi lapho wesilisa noma wesifazane kubona kugxilile kubo banokukholwa bangajabula angikhathali ukuthi isandla sakho sithini noma ukuthi ugula kangakanani usakukholwa uyaphikelela wena unesineke akukho okuzokumisa unakho angikhathali odokotela abayizinkulungwane eziyishumi bangama bathi uyafa ungavele ubahleke uhambe ngaphezu kwakho ya uma uria futhi kuzokwenzeka kodwa yabo abantu abaningi banethemba nje futhi bafise nokunye nokunye kuba buthakathaka oh kuba buthakathaka kakhulu kakhulu lapho usuqala ukukhuluma ngemibandela yokukholwa abantu abaningi sifundisiwe beka izandla phezu kwabagulayo futhi lokho kulungile kepha uyabona engizama ukukwakha lapha ukuthi akuzukudingeka ukuthi umfoti Branham wabeka izandla zakhe phezu kwami bengisebukhoneni buka Jesu Kristu ngimthintile umfoti Branham ubengahlanganise lutho nakho akekho omunye obengahlanganise lutho nakho uNkulunkulu kwenzile futhi ngizokutshela lokhu mfowethu uma kuke kwenziwa uNkulunkulu uzofanele kwenze lokho kunjalo ngifuna ukukholwa yiba nokukholwa kukho bese ke uphikelela ubambelele kukho futhi amadoda amakhulu akhulekile uGeorge Washington eValley Forge wayenesineke kakhulu wakhuleka ubusuku bonke ngenkathi abaseBrithani wayengaphesheya ngakolunye uhlangothi futhi ngakusasa kusena kunendaba nakho kwakumi amasosha ethu asemelika ingxenye yawo yayingenazo izicathulo ezinyaweni zazo amasosha asemelika engafake izicathulo
wet come to his waist
Washington wakhuleka waze waba manzi te kuyokhaleni lwakhe waze wathola impendulo evele kwezulwini futhi umfula ogcwele ngakusasa ekuseni iValley Forge awumhlubhanga wawelela ngaphesheya wayenezineke noma ngabe amasosha akhe ayenezicathulo noma cha noma ngabe ukuphikisana kwakukukhulu noma cha izinhlavu ezintathu zezibhamu imasketi zathi bule jazini lakhe futhi azizange zimthinde ngani na wayekhulekisise waze wathola ukubamba kukaNkulunkulu akukho sibhami masketi akukho butho akukho mfula akukho bunzima noma ngabe kuyini uyaqhubeka njengoJoshua noKalebi ngekathi bona zonke isizwe sathi ho ngeke silithathe angeke silithathe ho sibukeka njengezintethe bayiziqhwaga kodwa uJoshua wayenezineke ngokuba wayazi ukuthi uNkulunkulu wathi ngininika lona niyabo babebuka lokho ababengakubona uJoshua wayebuka lokho uNkulunkulu ekushilo yilokho kuncike kulokho okubonayo umKristu ubheka okungabonwayo okungabonwayo izikhali zonke zobuKristu azibonakali into engunaphakade ayibonwa izinto ezibonwayo ziyizinto eziphathekayo futhi umhlaba ungunina wakho kepha okungabonwayo izikhali zonke zikaNkulunkulu kuyindaba engabonakali uthando ukujabula ukuthula ukukholeka ukubekezela ubuvu bumnene kubele nokunye nokunye uNkulunkulu umoya ongcwele umoya konke lokho okungabonwayo lezo yizinto ezihlala njalo izinto zaphakade lezo yizikhali zethu zonke konke umKristu angathembela kukho okungabonwayo isithembiso sikaNkulunkulu futhi sibheka into ethize esingayiboni ngamehlo ethu empeleni ukukubona ngamehlo akho awukuboni ukubona kusho kukuqonda ubuka noma yini ngokuqondile ngokuthi angikuboni uqonde ukuthi awukuqondi lapho uqonda ukuthize kunokuqonda ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso sakhe futhi ukuthize kukushayile ukuthi uyakukholwa lokho ngokuqonda ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu singesakho khona-ke ukuthize kuzokwenzeka khona-ke anginendaba akekho umuntu emhlabeni ongakhuluma nawe akukhiphe kuwe usendleleni yakho-ke akukho okuzokumisa Washington ngekathi ekhulekisisa wayeselungele lapho amadoda ezwa kuNkulunkulu futhi azi ukuthi kungokomphalo khona-ke angaba nesineke
Noah just a farmer A man, you notice.
No, umlim nje indoda uyaqaphela ubuzalo lwa abantwana bakakayini wayesakaniphile osasayenza amakhulu ukuzuza ngempumelelo okukhulu kwisayense siyakulandela lokho.
But the children of Seth were humble peasants.
Kodwa abantu labakaSeti babethobekile abantu kazani abalimi abafuyi bezimvu nokunye nokunye. UNkulunkulu uhlala njalo ekuthobekeni. Ukhathaza yakho ingukuthi namuhla ukuthi thina abantu baseMelika sihlala sibheke into ethize enkulu nekhanyayo. Futhi uNkulunkulu akakwenzi lokho into enomsindo. UNkulunkulu angadonsa amanzi amaningi ngelanga ngemizuzu emihlanu kunalawo esingawakhipha umpompini kwiphampu ezinsukwini ezingamashumi amane impela. Kodwa sibheke ke into enkulu nenomsindo uNkulunkulu ubheka into ethize encane nethule umoya namandla okuduma umusi ukuzamazama komhlaba ayikho kulezo zinto eyake yakhanga umprofeti uEliya ngikathi esemgedeni kodwa lapho eza lelo bhimbe elincane lithule uNkulunkulu wayephakathi lapho kodwa ke uyeza ephumela ngaphambili akukho kunye kwakho okwakungamheha into ethize okumele igxile kukhona kumele kwenzeke uNowa wayene sineke kakhulu emva kokuza iphimbo lika uNkulunkulu kuba akhe umkhumbi ungacabanga ukuthi kwakulusuku olunjani olunjani lolo na ngakucabanga ukuphikisana ahlangabezana nakho lapho benempucuko enkulu kunelene sinayo manje na bakha izivivane besingekwazi ukuzakha bakha iphobese elikhulu linekhanda lomuntu eliqoshwe ngeje bathatha izinqola zokulayisha ezisicaba eziyishumi nesithupha babeka umlenze phezu kwayo besingekwazi ukulakha asinakho okulawula amandla okukwenza okwamanje kodwa babenakho babekwazi ukugqumisa umzimba benze isidumbu somisiwe esingabukeka ngokwemvelo ukuze kube yilolu suku besingeke sikwenze lokho babenombala esasingenawo ukuzuza ngempumelelo okuninga babenakho uJesu wathi njengoba kwenzeke ezinsukwini zikaNowa kuyoba njalo kufikeni kwendodana yomuntu kabelani phakathi lapho manje babehlakaniphile kodwa uNowa wayekhulume noNkulunkulu Ukulendaba ukuthi umlayezo wakhe wawungazange uhlangane nemicabango yabo yesayense waqhubeka nje ngoba wayemzwile uNkulunkulu wawakha umkhumbi ngokufanayo nje Ake sikubheke isikhashana ngenkathi sisesendabeni sengiyasibona isikhathi sifika abantu bayamhleka eminsi kuzonke futhi bembuka efaka izingodo phakathi yena nomndeni wakhe kodwa bathi awusho no ngifuna ukukubuza ukuthize osasayenza abakhulu uyazi singadibula inyanga ngesibonisa kude irada yethu ngifuna ukukubuza ukuthize ngikhombise lapho kunemvula khona phezulu lapho ezibhakabhakeni ngikhombise lapho kunamanzi phezulu lapho awekho phezulu lapho
No you said it's going to come down
Noa uje izokwehla manje ikuphi leyo ezokwehla na singafakazisa ngokwesayensa yikho ngamathuluzi ethu lapha ukwenza ngawo yemandoda uyindoda ehlanyayo uzosangana yeke ukwakha kulowo mphedo womkhumbi yehla futhi uhlanganyele nathi thina sonke masidle siphuze futhi sijabule Kodwa Noa wayemuzwile uNkulunkulu futhi wathi angikajali uma amathuluzi enu ekhombisa ukuthi akukho lutho lapho uma uNkulunkulu eshilo ukuthi izoba lapho uyakwazi ukuyibeka lapho wayephikelele wafaka uthango oluzungeza izikebhe futhi walungisa izinhlangothi futhi walungela lapho eseqedile ukwakha wonke wemnyango womkhumbi futhi washumayela insindiso kuphela ngokungena komnyango bamhleka uNyosoko waqala ukuqaphela nakho kufika ibhubesi leduna nelensikazi ihashi leduna nelensikazi futhi wonke aqala ukungena emkhunjini uNkulunkulu wathi lungela nawa sengenele ngokuqhubeka kwabo kokungakholwa kwabo kumele ukwahlulela engakwethembisa awumfowethu dadewethu ngisho lokhu ngethemba ukuthi awucabanga ukuthi ngiyuhlanya kodwa ngikhona ukuthi lokho ukuphinda okufanayo sekuseduze uNkulunkulu usenele yilesi sikhathi sesayense sokudubula enyangeni unyaka wokuqathaza imicibisholo amamizayo esikuwo ngani ngomunye umbhoshongo wasepapele anazi yini ukuthi uNkulunkulu uzowuphuphisa lomhlaba na wathi uzokwenza ingaleso sizathi ngiphandle lapha kulububusuku ingakho sizama ukuphokophela phambili ukuze sithole yonke imiphefumulo esingayithola ngokuba ukubekezela kukaNkulunkulu ezinsukwini zikaNowa kuyafana njengoba kunjalo manje engathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa noNkulunkulu wathumela lonke uhlobo lwesiphiwo angasenza phambi kwabantu futhi noma kunjalo bahlala bengenawo umbuzo kungenxa kokuthi okuningi kwakho kuvele kuphiphi siyakwazi lokho ukuphika izinsuku zezimangaliso umbuzo ukuphika umoya ngcwele nokunye nokunye okuletha lokho manje siyaqaphela ukuthi kwenzeke yini ngolunye usuku ngikathi Noah engena nomndeni wakhe ukuthi ngiyabezwa bethi nazo izilwane zakho ezindala ezinukayo ogqhubeka ungene uhlale nazo manje wo unyaka wabo omkhulu okhamileyo niyazi ababephila kuwo futhi ngakho kholeke umnyango wavaleka ngemuva kwakukhona amakholo athi yeke emgceleni ayevamise ukwethamela umhlangano kaNoah awu njengoba nje likhona manje abantu bahlala bazungeze ngaso sonke isikhathi ebandleni kodwa balokuthi bahambe beze ngaphambili baya kujabulela ukuze umeli useshumayela nokunye ukuthize kodwa abalokuthi benze isinyathelo esiya phambili ngakho kholeke into yokuqala abafuni neze kubeka izandla zabo kukho ukuze babandakanywe nakho fowethu omfowethu ngijabule kakhulu kubandakanywa nakho ngifuna izincwadi zami ezingichazayo zazi ukuthi ngingomunye wabo ukuhlonishwa okukhulu engake ngaba nakho ukuba ngibandakanywe nabantu ababizwa ngokuthi bayahlanya ngenxa yevangeli kunjalo manje ngikathi ngekathi phakathi isikhathi sikaNoah safika sikazamcolo kholeke abanye balawo amakholo athi eke emgceleni athi manje wayikhethi kahle manje ngahle kube khona ukuthi izokwenzekayo ngakho kungani ngiyalitshela ukuthi sizokhuphuka futhi sime sizungeza umkhumbi futhi uma ngempela liqala ukuna imvula phansi evela phezulu lapho njengoba ishilo noma manje siyazi ukuthini sizonkongoza eminyango futhi uyikhethele imnene uzosingeliza ya kodwa kungesiyo uNoah owavala umnyango kwakunguNkulunkulu owavala umnyango ngakho ba manje niyabona emva kokuba usube ngomKristu abantu abaningi bacabanga ukuthi awu emva kokuba ngibanga umKristu lokho buye kuxazulula konke okumele ngikwenze nje ukuthi awu uDumo kuNkulunkulu konke kungokwami
no sir you're mistaken
qaba umnumzane nephutha ulwa lonke iyinto lomhlabathi elithathayo uNkulunkulu watshela uIsrayeli ezandle kephethe ngikunika lelo zwe lesithembiso kodwa watshela uJoshua lapho engena noma phi lapho amathezi ngiyawo zini ngiyatshela khona lokho ngiyaninika lase livele linikezwe bona kodwa kwadingeka balwe lonke iyinto labo Lamanyamazi amanyathela chaza indawo yakho qhubeka nje uhambe manje babefanele balilwele kodwa uNkulunkulu wayebanikile lona Wasukuthi ke uNoah lapho engena futhi wahlala phansi emkhunjini wangena ngenyanga kaMay ngosuku lweshumi nesikhombisa kuMay ngikathi Noah engena emkhunjini ngokweBhayibheli manje futhi ngiyamuzwa ethi wehlala lapha esithe sisima phansi kulungisisweni futhi kwakukhona zonke izinto ezinobuzelayo wakhuphukela esithe sisibile kungcwelisweni futhi kwakuyizinyoni zonke kodwa waqhubekela phezulu lapho ukukhanya kwakukhanya khona phansi empaphathizweni moya emkhunjini ngakho wakhuphukela lapho futhi watshela wonke umndeni wakhe wathi manje hlalani nizungeze manje kuseni ilanga ngeke liphume amafu amnyama njengentuthu azobe edabula esiphakaphakeni futhi amanzi azobe ehla kodwa kokusasa kuseni ilanga liphuma lishisa njengobala lihlala lishisa ngiyacabanga ukuthi kwakukhona ukudumala ngoNoah kodwa wayesevele evalelwe phakathi usuku lwesibili lwadlula akwenzekanga lutho futhi wahlala lapho izinsuku ezisikhombisa izinsuku ezisikhombisa emhlola yonke indodana wonke umntwana oze kuNkulunkulu ufanele ahlolwe uNkulunkulu uzokwehla emhlanganweni futhi yabonise izibonakaliso ezinkulu nezimanga futhi niyomangala kodwa uzokuhlola kukho kubona ukuthi ukuqondile ngempela noma cha amen akuhlole ukuze abone ukuthi uyakukholwa ngempela noma cha kodwa wavumela uNoah ukubahlale lapho futhi ajuluke ngakho izinsuku ezisikhombisa kodwa ngalokho kusa kwesikhombisa izibhakabhaka sasiduma simnyama amathonsi amakhulu emvula aqala ukuna amapayipi ezitha mgogo aqala ukugcwala nezitalade zaphakama amanzi kuzo phezulu le phezulu athi ngqu emkhunjini wantanda abantu bangongoza kodwa waqhubeka waqhubeka ababi baminza
Noah
wayiphikelele ngoba weze iphimbo likaNkulunkulu futhi wa bambelela futhi iminyaka eyikhulu namashumi amabili washumayela umlezo akazange abe buthakathaka waba namandla wamkholo uNkulunkulu wayephikelele Mose umprofeti wabalekayo wayenayo yonke ifundo eyayingagxishwa kuye ngoba wayeyindodana yendodakazi kaFaro futhi wayenayo yonke isayensi yezenkolo wayehlakaniphe kakhulu wayengafundisa abaseGibhithe ukuhlakanipha futhi ngakho konke ayenakho ngomqondo ukuthi wazalelwa umathe impilo yokumoya noma ukuba ngumprofeti
prophets are not made
abaprofeti abenziwa abaprofeti bayazalwa abaprofeti kunesiphiwo sokuprofethi ebandleni kodwa abaprofethi bayazalwa banezwi lenkosi uJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu yonke indlela ngaphambi kokusekelwa kwezwe liyakukholwa lokho iwundlu futhi uEzaya wabona uJohane umbhaphathizi eminyakeni ngamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokuba azalwe iphimbo lomemeze hlanu uMose wazalwa engumntwana olungile uJeremiya uNkulunkulu wathi ungakabunjwa esizalweni sikanyoko ngakwazi futhi ngakubiza futhi ngakungcwelisa futhi ngakugcoba umprofethi wezizwe ngaphambi kokuba aze azalwe esizalweni sikanina wayenezwi lenkosi kusukela ebuntwaneni kuya phezulu lokho ngokuthi wayengumprofethi futhi nangu Mose ubayazi ukuthi wayengumprofethi wenkosi kodwa wayengakambi naso leso sehlakalo kwamanje ukuthize ukumenza aphikelele wabaleka ngoba watshela ukuthi isenzo sakhe sezimpi azisebenzanga futhi kodwa-ke waphuma wangena ehlane wayelapho waze waba yikhehla iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili kudala ubuhwanqa bulengela phansi futhi mhlawumbe ikhanda lakhe linempandla lase liphenduke labansundu kusukela elangeni elikanya phansi ngenxa yokwelusa izimvu zikajetro futhi wayephandle lapho ngokunye ukuza futhi wezwa futhi wabheka phezulu egumeni futhi kwakukhona isihlahla sivutha wachezukela eceleni kubona lesi sihlahla futhi ngenkathi elapho ewezwa iphimbo lithi khumule izicathulo zakho manje kuba ke uMose wathi ngizovele ngikhumule isigqoko sami lokho akusebenzi ngaleso sizathi iBhayibheli li ngikholwa ukuthi lonke izwi lalo lizofanele ligcwaliseke khumule izicathulo zakho futhi wakhumula izicathulo zakhe wathi ngikuNkulunkulu kaAbrahama kaIsaka noJakobe ngikuzwile ukububula kwabantu bami ngiyasikhumbula izithembiso zami kuAbrahama amen ngijabula kanjani ukuthi uyakukhumbula futhi namhlanje ukuthi uzothulula umoya wakhe ngiyasikhumbula isethembiso sami futhi ngizokuthumela phansi ukuba ubakhulule futhi wenza zonke izinhlobo zezaba kodwa wathi impela ngizoba nawe uyazi ngezinye izikhathi-ke lapho kwenzeka into enjalo uthola ukuphikelela kakhulu futhi Mose wayephikelele kakhulu akazange alinde aze abumbe ibutho uyazi ngezinye izikhathi uma uthola ukuphikelela futhi uze iphimbo likaNkulunkulu ukwenza wenze izinto eziyinhlekisa emkondweni wenyama uziphatha ngokuxakile okuhlekisayo ungumuntu enqaba bukani ukuthi uMose waziphatha ngokuyinhlekisa kanjani ngosuku olulandelayo simthola nomkakhe behlezi bexamalaze lo myuzu nogereshomi enqulwini yakhe lendoda endala nobuhanqa obulenga kanje intshebe iphephezela lendoda endala naye neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili iphethe induku egwegwile esandleni sayo yehla ngomgwaqo haleluya haleluya uyaphi Mose na ngehlela egibhithe kuyolidla ukuhlasela komuntu oyedwa ngani na wayemzwile uNkulunkulu uthi Mose ume kancane ilangani lishise kakhulu kukhona okungalungile ngawe izimo zakho zengqondo zilungile Mose buyele emuva uzama ukumisa ubungeke ukwenze uNkulunkulu wayemtshelile ukuthi wayezolidla futhi wakwenza angahle aziphathe ngokuyinhlekisa kodwa wayazi ukuthi wayenzani wayenomqondo kaNkulunkulu wayeyazi intando kaNkulunkulu wayazi ukuthi wayenzani wasuka wahamba futhi noma yimuphi umuntu ongangena kuleso simo uyazi kahle ukuthi uNkulunkulu umbizele ukuthi enzeni kukhona kuzokwenzeka yebo mnumzane angikhathali ukuthi ubani ukuthi ugula kanjani kuthiwani ngakho konke ufanele ukukholwe khona-ke uba ngonesineke akukho ukuzokumisa kunjalo udavide omncane emi lapho emhlabathini ngalelo suku wabuka laphaya futhi kwakukhona loyo goliyathi omdala omkhulu laphaya imini engamayintshi ayishumi nane nomkhonto wenalithi yomaluki esandleni sakhe kwakukhona sawule ikhanda namahlombe kungaphezu kwebutho lonke futhi goliyathi omdala niyazi yeloo ndlela isithi esenza ngayo uma ekufutha endaweni afuna ukukuhlikihla kancanyana wathi masingabi nakuchitheka kwegazi wathi Tetelane yote yamadoda yenu yize futhi ilwe nami futhi uma ngibulala isizwe sami sizonikhonza uma ngibulala khona-ke isizwe senu sizongikhonza niyabona ukuthi bafuna ukukwenza kanjani ngoba wayecabanga ukuthi wayenakho kodwa wakusho ngezinye izikhathi ebusweni bendoda eyazi uNkulunkulu hhayi nje indoda eqeqeshelwe kwezimbi yayingazi lutho ngakho kodwa yayimazi uNkulunkulu uDavid umdadlana ibhayibheli lathi wayebomvana umfo mdadlana omncanyana aphandle lapho amahlombe aqhothile isaka elincane ohlangothini lwakhe lapha nesikhwama isikriphu esinokudla kwezimvukuzo wenyukela lapho ukuzovakashela abafowabo wathi niqonde ukungitshela ukuthi nizovumela lowo mfilisti ongasokile ame lapha futhi adelele amabutho kaNkulunkulu ethi izinsuku zezibangaliso selwe dulena
oh ma
Oh, indoda nje ayiyo indoda ngale kuna wonke sixukwini inganyana kodwa yini wayazi wathi ingelilanga elinye la ibhubezi liyangena la thathe imvu kababa layikhipha ngalilandela nendwe mane yami ngabuya nayo kwangena ipere ngalibulala ipere wathi futhi uNkulunkulu ofanayo haleluya owangiphunyula ebhubezini nasepereni uzonikela leyo mfilisti ongasongile ezandleni sami Mise uma ungakwazi wo usawule bavele bamletha phambi kuka Sawule utshenene no Sawule wathi manje ndatana ngiyasazisa sibindi sakho kodwa uyazi unemfundo ningi ekulweni wazi ukuthi kwenziwa kanjani mhlawumbe sizovele sikugqokize zama ukugqoka ivest yami futhi wagqoka leyo nto enkulu kakhulu uDavid omncane bandla wayemagwenqe eyifakile wafika wathola ivest yakhe yobufundisi ayenelanga indoda kaNkulunkulu ngakho wathi lahle into angazi lutho ngayo angazi lutho ngalokhu lapha bonke lokhu lapha ukuthi ngisho kanjani amen kahle nje futhi izwi nokubhalwa nokukhulunywa kolwimi kwakho kahle nje wathi mangihamba ngendlela engimethembe ngayo uNkulunkulu mangihambe nalokho engithembele kukho amen kuthi niyazi ukuthi kwenzekani impela wayephikelele kungekhona kukodwa kuvevezele egazini lakhe waphuma lapho futhi wacosha amadwala amahlanu u-JESU wasoka indwe emaningi eminwe emihlanu KHOLO ukholo ku-UJESU futhi nakhu eze ethembele kuNkulunkulu ukuthi enze konke ilokho kuphela okumele ukwenze yiba nokukholwa kuJesu ukufa kwakhe kumbelo okuvuka ukuba sezindaweni zonke kwakhe ubuyena bakhe manje isithembiso sakhe iziphiwo zakhe kubonakaliswa kwakhe ilokho kuphela ukuthi ngeke kwenze yiba nokukholwa futhi uhlangabezane nanoma yiluphi uhlobo lwesithiyo uma kubizwa ngokuthi umdlavuza ukukhubazeka noma ngabe kuyini hlangana naye enkundleni uNkulunkulu ongavusa umphefumulo wakho onesono ekuphileni kwesono angakukhulula kunoma yikuphi ukugula noma isifo naso ufanele ube nalokho kukholwa uphikelele ubambelele kukho ungakudedeli uyabo kodwa awukwazi ukukhohlisa ngeke kuthathe ukukhohlisa ungahle ube kahle ukuba ukhohlise ngapha kubeka laphaya lapho esihlangana khona nezinyanga abathakathi nabo labo devele ungazami ukubakhohlisa ufanele ube nalokho okhuluma ngakho ezinkundleni zemishini ngokufanelekile manje lapha eqenjini lezihlakani phemelika bathatha izinto zobuhlakani ingaleso sizathu inkonzo ingambanga kahle kakhulu lapha ubuhlakani nje ubuhlakani kodwa angithunyelwanga kulelo qembu empeleni ngathunyelwa eqenjini lelo njengoba uAbrahama wayenjalo lowo owabizelwa ngaphandle yebo lapho uSamsoni manje inqaba yabantu babecabanga ukuthi uSamsoni wayene ngisibonile sithombe sakhe sidwetshwe ngo kwakubukeka sengathi wayenamahlombe usayizo omnyango wenqolobani ngani qabo indoda engakho na bakungeke kube namfihlo ukuthi umuntu onjalo wayengacoshe ibhubezi elidengule kabili kepha wayengomncane isiqhuntswane sincane esinekhanda elinezinwe lezisongekile umfa omdadlayi na omncenyenyana amagoda ayisikhombisa amancane lengela phansi emhlane wakhe njengomfana kamama osasitabane omncane manje ukubona umfo onjalo ebulala ibhubezi kukhona ukuthize kubangalisa abafilisti amangalo ukuthi lawo mandla afihliweyo avelaphi Gani wayengaqiniseka kanjani na wayengumnaziri wayenesifungo esivela kuNkulunkulu
Do you know that every child of Abraham is a Nazirite?
Niyazi ukuthi wonke umuntu kaAbraham ungumnaziri onesifungo esivela kuNkulunkulu azifunga yena na uSamson omncane umfo omncane nekhanda elinezinwe lezisongekile omncane amagodi amancane ayizikhombisa elengela phansi emhlane wakhe ibhubesi liyaphuma libhonga uSamson wayindoda encanyana emilapho kodwa niyaqaphela umoya wenkosi wehlela kuye lokho kwenza umehluko mbhekeni eminga phandle esigangeni ngalolo suku lapho inkulunkwane yamafilisti yayimzungezile waqalaza wayengeke yabe nalutho yena ukulwa ngalo wabuka phansi wacosha umhlathi womnyuzi awu noma ubani uyawazi umhlathi omdala osewaba umhlophe womnyuzi futhi lezo zigqokozo ukuzivikela zamafilisti zazingcono kuneyintshi ugqinsi lwethuze kanye nesambatho salokho abakubiza ngensimbi okwakuyinsimbi egambanxene phansi kanjalo nemikhonto nezihlangu ezinkulu inkulunkwane yazo kodwa umoya wenkosi wehlela kuleso sigqunswane sincane wafinyelela emuva lapho futhi wawezwa lawo magodo ezikhombisa wayazi ukuthi wayesengumnaziri haleluya wathatha kwakusesandleni sakhe wayeseshaya lezo zingebhezi zekhanda phakathi ngqo ngalowo mhlathi omdala noma bani uyazi ukuthi ushaya olunyelwa lezo zingebhezi zekhanda ngalowo mhlathi omdala uzondiza ezinsezu eziyisigidi kodwa uNkulunkulu wayelapho ukubamba awuhlanganise futhi washaya phansi futhi wabulala inkulungwane yamafilisti wayephikelele Ngalina wayesaba wayesizwa leso sifungo somnaziri sinayi haleluya Wesilisa nomosifazane ngabuzwa ubukhona buka Jesu Christu azi ukuthi uzelwe ngokusha ngomoya ongcwele ungavumeli lutho lomendleleni yakho uphikelela lapho uNkulunkulu ekhuluma phansi futhi ethi nguwe ngikunika ubukhona kulobu busuku ukuphulukisa kwakho kuqinisekile izwi lami khona-ke ungaphikelela impela ujohane umbhaphathizi wayephikelele kakhulu kangangokuthi wayezobona umesiya manje ujohane wazalwa asinakho kuningi ngaye siyazi ukuthi uyise uzakariya wayengumpristi ephuma ozalweni lwabapristi kodwa ujohane akazange alandele ezinyathelweni zikayise umlezi wakhe wawumkhulu kakhulu wayengeke akwazi ukuhamba ngendlela yobufundisi yangalolo suku awusoze Johane wayazi abazali abadala sebekhulile ngenkathi uJohane ezalwa bazi lokho kufanele kube yinto ethize lo mfana inhliziyo ebuhlungu ngabo babemazi umfana wabo babengeke baze bakwazi ukubona ngoba ukuguga kwakuzobathatha ngaphambi kokuba kufike isikhathi sakhe kodwa babazi ukuthi wayezoba ngumprofethi inkosi yayikhulume ngakho futhi babekwazi kumele ukuthi kwazile imazi ezithandana ezindala siyatshelwa ngokompalo cishe iminyaka eyisishiyagalolunye eyishumi budala umfana uyise nonina bafa futhi wasala yedwa esikhundleni sokwehlela ekolishile zekolo ukuyokwenza ngendlela uyise enza ngayo umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu uNkulunkulu wayengenakubaxubanisa kwakukhona abanye babafo abathi manje Johane uzokwethula umesiya unjalo na yebo mnumzala kunjalo awu uyazi udokotela Sibanibani umbhishobhi ongcwele Sibanibani lapha awucabanga ukuthi uyindoda ekulungele lokho na Oh ngiyacabanga oh cha borabi unebutha umbishop wangcwele Sibanibani unjalo nje manje ungaka utshela umbhedo njalo oxubene na uJohane wayengeka xubanise nento enjalo yazi ukuthi wayapi na wayehlane eyedwa noNkulunkulu futhi uNkulunkulu wamtshela phandle lapho wahlangana naye ehlane futhi wathi uJohane uyakubona umoya ehlela phezu kwakhe ahlale kuye nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo uJohane waye Qinisekile kakhulu ukuthi wayezomethula wema ezingwini wathi kukhona omi phakathi kwenu manje ningamazi nokumazi amen wayazi ukuthi wayeza ngaleyo nkathi babembhekile iminyaka yezinkulungwane ezine kodwa wathi kukhona omi phakathi kwenu njengamanje ningamazi nguye angeke uthi lo nalowo yebo wayefanele athole ukuqeqeshwa kwakhe kahle wayefanele azi leso sibonakaliso sikamesiya wayefanele azi ukuthi lowo mesiya wayezoba yini uNkulunkulu wayezokhombisa sisezulwini ukuthi lowo mesiya wayeyini futhi uJohane wathi bengingamazi kodwa owangitshela ehlane hamba ubhaphathize ngamanzi wathi lowo umoya owehlela kuye futhi uhlala futhi uJohane wathi ngiyafakaza amen ukuthi leyo yindodana kaNkulunkulu ngoba ngilibonile ijuba lehla akekho omunye owalibona akekho omunye owayelibhekile kodwa uJohane wayelibhekile futhi uJohane walibona ngikhathala ukuthi bangaki abehlulekayo ekuphulukisweni kwabo kukholwe ukuthi nguwe kubambe ngikhathala ukuthi uJones wenzeni noma bonke abanye bambelela kukho futhi uphikelele lapho uNkulunkulu ekwembule kuwe ukuthi indodana yakhe ikukhululile esonweni nasekuguleni bambelela kukho phikelela yebo uJohane wayazi uthi kungcono ngiyeke angisoze ngafika endikimbeni yami niyazi ukuthini lona esifazane wengumgregi ebengikhuluma ngaye futhi wayengowesinye isizwe
But she heard of Jesus.
Kuti kodwa wezwa ngoJesu ukukholwa kufika kanjani na ngokuzwa ukuzwa izwi wena uthe kanjani awu wezwa ngaye uyizwi ngakho waye yizwi futhi wezwa manje wayele nqaba yokumelene naye kodwa lalelani lokhu manje ukukholwa kuthola umthombo abanye abangawuboni ukukholwa kuthola umthombo abanye abangeke bawubone ukukholwa kuyinhlekisa kuwo wonke umuntu ngaphandle kukaNkulunkulu nomfo onakho kuyinhlekisa kuwo wonke umuntu ngaphandle kukaNkulunkulu nomuntu onokukholwa manje kuyisiqiniseko kubo kungukuqiniseka kuNkulunkulu futhi kungukuqiniseka kumuntu onakho kodwa bonke abanye bacabanga ukuthi bayahlanya bahlale benjalo kodwa kuqinisekile kubo izwi lakhe liyinkemba amaHebheru 4:12 asho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili manje inkemba yokukholwa ama inkemba yezu ifanele iphathwe ngezandla sokukholwa akukho okunye okungabamba leyo nkemba ngaphandle kokukholwa ezwini manje abanye abantu bangathatha izwi futhi basike ngokwenele ukujoyina ibandla lokho cishe kude njengoba bekuthola abanye bangasika bafake basike bakhiphe sonke isithembiso sikaNkulunkulu basike phansi isithembiso sikaMoya oNgcwele basike bakhiphe ukuphulukisa ngokaNkulunkulu kuye ngokuthi siqine kangakanani leso sandla sokukholwa esibambele onkemba zonke izithembiso zingezakho ibukhali ngokwanele kusika yonke into eseduze nawe isuke futhi ikwenze indodana nendodakazi kaNkulunkulu ukhululekile kukho konke kodwa kuye ngokuthi hlobolini lwesandla esibambe leyo nkemba kufanele kube yisandla sokukholwa lelo isifazane mpofu kungahle ukuba wayenezithiyo eziningi kodwa ukukholwa kwakhe kwabungenazo qhabo ungahle ube nenqwaba ezithiyo mhlawumbe udokotela wakho uthi ngeke kwenzeke kodwa uma unokukholwa akwenzi mehluko ukuthi omunye umuntu uthini ukukholwa kwakho akunazithiyo ukukholwa kwakho kuya kubona kuyizinto ezithenjwayo bufakazi bezinto ezingabonwayo u-Abrahama wabiza izinto ezingekho ngokungathi zazikhona ngokuba uNkulunkulu washo njalo bungathini nje u-Abrahama lelo khehla na manje uneminyaka engamashumi ayisikhombisa nenhlanu budala ngaphambi kokuba uNkulunkulu ake ambize usara wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu lokho cishe sekwedlule ngeminyaka engamashumi amabili kuya esikhathini uNkulunkulu wathi uzoba nengane futhi yena uzo ngaye ngiyobusisa izwe ngaye zonke izizwe zikubiza ngobaba wezizwe bungathini nje ikhehla elineminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu budala nesalukazi amashumi ayisithupha nanhlanu behlele ezansi manje kudokotela futhi bethi dokotela singathanda ukwenza amalungiselelo egumbi lasesibhedlela sizoba nengane udokotela ubengathi mnumzane uneminyaka emingaki ubudala na o amashumi ayisikhombisa nanhlanu nje uneminyaka emingaki ubudala yena na amashumi ayisithupha nanhlanu oho impela mnumzane ngiyakutshela yethishelele uyobiza udokotela wengqondo futhi edle bese ethi hlola ingqondo yekhehla ukhole ubungalungile ungayivumeli leyo ndoda emgwaqeni ingozi ngani wonke umuntu oke athathe izwi likaNkulunkulu uthathwa kanjalo uNkulunkulu uthathe ubuwula bokushumayela ukuze azibonakalise ngabo izwi lakhe ukukholwa izwi lakhe ngibona kudlula izinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili zokuqala manje yabo manje u-Abrahama wayehlalena lo wesifazane kusukela intombazanyana kwakungudade wabe ingxenye washada naye cishe eneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala futhi ngakho waya ngale futhi wathi Sara unjani sithando na kukhona okuhlukile na lutho nakancane udimo kuNkulunkulu sizoba nayo ingane noma ikanjani lungisa amabhuzu amancane yonke ingubo emagqabhagqabha nobhini nakho konke lungela sizoba nayo wazi kanjani ukuthi uzoba nayo na uNkulunkulu washo njalo inyanga yesibili yedlula uzizwa kanjani Sara na akukho kwehluka udimo kuNkulunkulu kuyisibangaliso sikhulu ngenye inyanga haleluya wathi lo nyaka uzizwa kanjani sithando na akukho kwehluka udumo sekungunyaka ngaphezulu futhi kwadlula iminyaka engamashumi amabili nanhlanu uzizwa kanjani Sara omdala nobuthakathaka uzizwa kanjani akukho okuhlukile sithandwa udumo kuNkulunkulu sekuyisibangaliso seminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaphezulu futhi sithi izinzalo kaAbrahama sinomoya ongcwele awu ngikhulekelwe izolo ebusuku kodwa ngiqinisekile ngikutholanga ukuphulukiswa uyizaba ezidabukisayo ngenxa yenzalo kaAbrahama.
UAbrahama
wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona. Amen. Haleluya. Ngokuba wakholwa ukuthi lokho uNkulunkulu akuthembisile, uNkulunkulu wayemkhulu ngokwanele ukugcina izwi lakhe. Amen. Na kula sikhona inzalo kaAbraham mangingangeni kulokho. Manje lona wesifazane wayenokuningi okuphikisana naye, wayengumgregi futhi manje wayengowelinye ihlelo futhi babeyothi eh manje ume kancane kumgregi ungehli ngoba umelusi wethu akaxhasi. Oh, ngiyaxolisa kulungile noma kunjalo uyazi ungowaleli ungehleli lapho manje ngoba kodwa lokho kuzange kumise, wayenokukholwa, ukukholwa kwakubambile ngani, wayenendodakazi edinga ukuphulukiswa futhi wayazi ukuthi kwakukhona amandla okuphulukisa. Wangaye epulukisa abanye ukukholwa kuvela ngokuzwa futhi wayelapha-ke waqhubeka noma kanjani lokho akuzange kumthiye. Mhlawumbe wahlangana nelinye iqembu bathi manje buka sithandwa manje Melinda Melissa enye into ethize noma ngabe bengaba yini bambiza. Ngiyethemba ukuthi akukho umuntu lapha onalelo gama kodwa noma kunjalo kulungile kungaba ukuncoma. Uthi lalela Melinda, uyazi ukuthini, izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into enjalo, ungehleli lapho uzoletha ihlazo kuphela. Wayenezineke ukukholwa kwase kuvele kugxilile phakathi lapho, kunendaba noma ngabe umelusi wayebambisana noma ngabe ihlelo lakhe liyakholelwa kukho noma cha, noma ngabe abantu bakubo bayakholelwa kukho noma kukhona okholwayo ngaphandle kwakhe. Kholwa yinto yomuntu ngamunye. Yebo mnumzane, nguye noma ngabe izinsuku zezimangaliso lwaselwe dlule kubo bonke noma cha, kwakungesikho kwakhe. Kwakukhona umfo owangitshela kungekudala wathi angikhathali ukuthi bangaki abantu abangaphulukisa noma okunye nokunye kanjalo, wathi angikholelwa ekuphulukiseni. Ngathi impela kwakungekhona okwabangakholwayo, kwathunyelwa abakholwayo kuphela nje, okwalabo kuphela abakholwayo nje. Oh, ukungakholwa kwakho akukufikisa indawo, uya kuvimbela nje ilokho kuphela. Ungamizi uNkulunkulu, uNkulunkulu uyaqhubeka ngqo ekwenza ngokufanayo nje. Bathi angeke uthole umoya ongcwele, wanikezwa abapostoli abayishumi nambili kuphela, lokho akumizi uNkulunkulu. Uqhubekela phambili ngqo ekwenza, abantu bewuthola bangahle bangakwazi ukukuchaza kodwa banawo ngokufanayo nje nokho. Ngeke ngilitshele ukuthi inkomo emnyama ingadla kanjani utshani obuluhlaza futhi inikeze ubisi olumhlophe, kodwa iyakwenza kunjalo impela. Ngakho angikwazi ukukuchaza, angazi ukuthi kwenziwa kanjani, kodwa kuyenzeka noma kanjani. Angizami ukukuchaza, uma ungachaza uNkulunkulu khona-ke akusesikho ukukholwa. Konke okuthola kuNkulunkulu kufika ngokukholwa. Amen. Angeke ukuchaze, angeke umchaze uNkulunkulu. Uyamkholwa uNkulunkulu. Amen. Manje izinsuku zezimangaliso selwedlule, wayephikelele omunye udade okahle wahlangana naye khoneni mhlasimpe, wayesethi uyaphi namhlanje kuseni na, ngizohlangana noJesu waseNazaretha. Oh, akasiyo wehlelo lethu. Akwenzi mehluko, nginendodakazi enesidingo futhi izophulukiswa, ngizoyitholela. Uyazi uthini, ngiyakutshela, ngiyazi umyeni wakho ungusomabhizinisi lapha edolobheni, uzokushiya ngokuqiniseka njengoba uhamba, uzoba necala lesahlukaniso. Wayesalokhu ephikelela, wayihamba noma kanjani, wayenesineke kakhulu. Abanye babo bathi, uyazi Melinda, uma uza ebandleni ngesikhathi esizayo uzoba inhlekisa ibandla ngoba wehlela lapho ukuba nje uzenze iziphukuphuku kwana uzixubanise leso sikejane sabagingqika abangcwele futhi nakho lapho khona niyabo uzothathwa njengomunye wabo. Wonke umuntu ebandleni uzokuhleka lapho uhamba ngesonto elizayo. Wayeselokhu ebhikelela, akukho okuzomisa, uyaqhubeka noma ikanjani ini, kukhola kwase kugxilile, wayenesineke, akukho okwakuzomisa, wayezoqhubeka noma ikanjani. Yebo, kwase ukuthi-ke nakho kufika omunye wamalunga ibandla, wayesethi uyazi ukuthini, uma wehlela kulowo mhlangano ngiyakutshela ukuthi kuzokwenzekani, uzoba nobusonto. Ilokho kuphela kukhona kukho, bazokukhiphela ngaphandle kwebandla ngokushesha nje lapho uzihlanganisa naleso sikejane sabantu ezizansi lapho nalobo buhlanya, impela uzokhishwa ebandleni. Wayesalokhu engonesineke, wayihamba, akukho okwakuzomisa, wayezofika lapho. Wasuka wahamba, ekugcineni wafika. Manje wayecabanga ukuthi kwase kuphelile, ilokho kuphela. Ngakho lapho efika kuJesu wathi wabezwa bonke abanye ekumbizeni indodana kaDavide. Wathi wena ndodana kaDavide, manje wayengowezizwe, hayi ndodana kaDavide kuye yena lokho. Wathi manje ndodana kaDavide, hawukele indodakazi yami. Futhi wahlangabezana nokudumala ngemva kokufika kuJesu. Wo, kumangalisa kanjani kodwa wakwenza, waba nokudumala. UJesu wamazisa ukuthi angithunyelwanga esizweni sakho ngithunyelwe kumaJuda kuphela wohe ngabe lokho bekuyokhipha umunye umoya kithina amaphentekostali hayi yena wayebambe ukuthize wathi angithunyelwanga kodwa ezimvini zilahlekileyo zendlu ka-Israyeli angithunyelwanga kini isizwe sakho uhlobo lwakho lwabantu angithunyiwanga nhlobo emva kokuba esedlule kuzo zonke lezi zithiyo ukuze afike kuye kwasekuthi-ke lapho esefika kuye emuzwa esho lokho angithunyelwanga kini isizwe sakho ngabe lokho kuzokumisa ukukholwa na qhabo mnumzane futhi khona-ke wathi kambe anilutho ngaphandle kwesike jane sezinja ohe ngabe lokho kusinqobile thina amapentekostali ohe besiyoqhuma njengexoxo lidla inhlamvu singabane kungani singaba bekuyoba kubi kakhulu sine kodwa wayengesona izitshalo engajaneni yokukhulisa izitshalo kwakungadingeki ukuthi afuthwe njengesitshalo engajaneni yokukhulisa izitshalo wayengekhona kuphaseliwe njengezinye izitshalo zanamuhla wayebambe ukukholwa haleluya inkathazo yakho ingukuthi namuhla sinezinto eziningi ezipastelive kunjalo impela ngifunde isiqephu kwi-Reader's Digest esikhathini esingesinde sidlule lapho abantu abesifazane bethu bedla le nyama yenkomo epasteliwe umbili opasteliwe naye yonke leyo nto izimpephelelesi zokusahlavu ukuthi bakhula ngokuncipha ezinqulwini futhi eminyakeni engamashumi amabili kusukela manje uma kungenziwa ukuthile isayensi ethi owesifazane angeke esaba nengane yakhe kuyabulala noma yini epasteliwe ilungile ngiyedla ngibone isayeni enkulu kakhulu yathi ipunga eliyijiyile noma into enjalo umbili opasteliwe odlula konke ezinkulukazi izikhwebu ezinhle kodwa zilungile ukusizingalutho zamba kuphinda ukutshale futhi ubone ukuthi kuzokwenzekani manje lokho kuthethe isayensi futhi kufakazise impikiswano yabo uqobo iyiphutha mayelana nomuntu wasekuqaleni thatha noma yini futhi uyixubanise uyibhastele futhi ayikwazi ukuzizala yona futhi thatha ihashi lensikazi ulizalanise nembongolo yeduna futhi kuzoveza umnyuzi kodwa lowo mnyuzi awukwazi ukuzala futhi uthole omunye umnyuzi kuyawubulala khona lapho kunjalo futhi noma yini engicabanga ukuthi ayazi lutho umnyuzi ipastela izindlebe ezinde ezindala ezinkulukazi zihlezi lapho uyazi angeke ubatshele lutho kunenkolo yomnyuzi eningi kakhulu namhlanje yileyo-ke indaba ngezwe bahlezi lapho nalobo buso obude bulalise izinkophe niyazi futhi nithi ngingasho bashumayele ukubhulukisa ngokankulunkulu namandla kankulunkulu bathi o izinsuku zezimangaliso selwedlule angiyikholwa leyo nto endala ungakwenzi endala nje yokungazi inkolo yomnyuzi ilokho kuphela wazi ukuthi uvelaphi angeke neze uwufundise lutho akune ndaba uzolinda impilo yawo yonke ukuba uthole ukukhahlele ngaphambi kokuba ufe uyakwazi lokho ngike ngaphathe amahashi ngasebenza epulazini elikhulu ngiyakwazi engiyikhuluma ngakho into nje isidomo esidala kodwa ake awazi ukuthi wona uvelaphi awazi ukuthi ubani ubaba wawo ubani umama wawo noma lutho kunye kungaleyo ndlela ngezinye zalezi zinkolo ezipasteliwe namuhla abazi ukuthi ubani ubaba wabo uthi ngani ngabe ungumkristu na ngiyi-methodist ngingumbaptist ngi-presbyterian awazi ngisho ukuthi uvelaphi kodwa ngilithanda kanjani ihashi elihle lohlobo mfowethu angakutshela bangabuka uhlulo zalo lwakhe futhi ungabona ukuthi kwakungubani ubaba wakhe umkhulu wakhe ugogo wakhe yonke indlela eyayimuva ngoba uhlobo futhi ngiyathanda ukubona umkristu ohlobo lwakhe mpela owazalwa ngezi likankulunkulu uyazi lapho evela khona uyazi ukuthi wakhe ngubani uyazi ukuthi umama wakhe kubani akusile ihlelo lithile lomphakathi ngamandla kankulunkulu ngendlela kankulunkulu wafa kuye uqobo futhi waphinde wazalwa kabusha uyisidalwa esisha kukristu jesu ubunene ungamtshela uthize uzogcizelela lonke izwi likankulunkulu ngo-amen uyakukholwa lokhu na amen izinsuku zezimangaliso lulapha amen ujesu kristu nguye ezolwa namuhla naphakade amen ngiyazi lapho evela khona yebo mnumzane uyindodana kankulunkulu yebo kunjalo kodwa lo myuzu lelo pastela lakhanywa lapha wasethatha amaphepha akhe esuka kwelinye ibandla waya kwelinye wawelela kwelinye awulifaki ngani phezulu lapho ngesinye isikhathi encwadini kuphile iwundlu lapho elingayikusuka khona na amen uyazi ngizizwa nginokholo impela khona manje qubulu wami ukhuluma mayelana ngizwa sengathi ngingamemeza yebo mnumzane wo impela yena awudingeki ukuthi umfuthe ipastela wena othi sinamabandla awedlula onke futhi yiloko okungahambi kahle ngabapentecostal ethu ukulungisa into efanayo wozicabanga ngesikhulukazi sakhiwe sihle omunye umfundisi nobuhlakani angasukuma futhi efuthe aphume futhi avume ukugeza ukuxubile nakho konke okunye nalo lonke lolu olunye uhlobo lompedo avumela abesifazane babungule izinyele zabo bagqoke izikhindi nakho konke okunye futhi bakubiza ngokukhululwa kwabesifazane
right
umpedo kunjalo uyisona nehlazo esikudinga namhlanje imvuselele enhle impeshile endala kaPaul ongcwele nomoya ongcwele weBhayibheli namandla kaNkulunkulu abuyele ebandleni futhi ukulikhipha yebo siyakwenza kunjalo Malibonge igama lenkosi simbonga kanjani uNkulunkulu akadunyiswe uNkulunkulu yebo mnumzane amen kulokho sikholwa njengoba uNkulunkulu ekuthumela qaphelani futhi siyakwamukela ngokuyikho uNkulunkulu ufuna amaKristu azelwe ngokusha angempela ufuna besilisa nabesifazana abathengiselwe kuNkulunkulu ngempela futhi hayi niyazi iHollywood iyacobezela futhi abantu ba iphethini kakhulu sisondele kakhulu eHollywood ivangeli licobezeli liyakhazimula Hollywood iyacobezela ngobukhazikhazi futhi ibandla likhanya ngobukhazikhazi kodwa umoya ongcwele ukhazimula ngokuzithoba lapha kungekudala kangifanele ngikhulume eChicago nomfundisi othile ngenxa yokwehluka yena ngakingeyena wenhlangano yakhe benza ukuyeleza futhi abantu babefuna ngize ngibakhulumele bengingeke ngikwenze noma kanjani kodwa wathi Oh Gabo wathi uhlanyela ujwelekile wathi uye konke akwenzayo ukuxabalasela abantu nokunye nokunye kanjalo futhi thole udokotela omkhulu kakhulu wezobuNkulunkulu ozayo unyoka namaphepha anele nentshumayelo yobuhlakani ebingenza noma yini wafika phezulu lapho isifuba isiqumile ukholela umkhulukazi ophendulelwe futhi oqala ukukhuluma niyazi ngamazwi akhe anethonya kakhulu futhi kanjalo futhi hoye futhi wajola ukuthi akuhambanga nabantwana bakaNkulunkulu bavele bahlala lapho futhi babuka futhi emva kwesikhashana wathola ukuthi akuhambanga ngakho wavala yamanoti akhe futhi wehla esuke emsamo namahlombe akhe konke kuthobile kanjena kwakukhona ongcwele omdala ehlezi lapha yayikoneni wangubuza ngesiphakelo omunye wathi ube ubekhuphuke ngendlela ehlangayo ubezo kwehla ngendlela ekhuphuke ngayo ileyo ndlela nje okungayo namuhla afowethu bese fanele sehle sifanele sehle kumoya ongcwele futhi sehlele ebhayibhelini sibuyele ezwini langempela likaNkulunkulu Leno isifazane omncane mpofu wayenazo zonke izinhlobo zezinto zokumvimbela lapho efika kuJesu yena wambiza ngenja futhi wathi akukuhle ukuthatha ukudla kwabantwana futhi ngikuphonsa izinjini futhi pheka uma lokho bekungomunye wethu maphentekostali awu angisoze ngabuyele emuva futhi ngizwe lowo mgingi ngokungcwele futhi yebo mnumzane abantu babeqinisile kodwa kuthiwa ningayena hayi yena wayebambe ukukholwa wayenokuthile ayezokuzuza ukuphulukiswa kwendodakazi yakhe kunendaba ukuthi wathini bheka iqiniso futhi ukuthobeka kuyohlala kuvuma ukuthi iqiniso lilungile
she said it's truth lord I am
wathi iqiniso nkosi angiyena wabantu bakho angiyena umjuda futhi angilutho ngaphandle kwenja
That's exactly right, Lord. And it's not meat for you to take the children's bread and give it to us dogs. But Lord,
the dogs eat the crumbs under the children's table. She was only after the crumbs. But the dogs eat the crumbs under the children's table.
When we're not invited to crumbs, we're invited to the table.
She
said, I have heard.
Wathi ngizwile futhi kwanele kimi ngizwile futhi wayiphikelele wathi ngiyazi ukuthi sizophutshiswa ngingenzani na ngibonisa umusa mangisindise indlu kababa oh igama alinasipho siso ngomunye wokhokho benkosi yethu Jesu Kristu impela ngoba wakholwa manje lona wesifazane wathi inkosi ngiyazi akilungile ngiyazi isizwe sakithi sisigejane sabayideni kodwa ngiyazi ukuthi yasilutho ngaphandle kwesigejane sezinja kodwa ngifuna nje imvuthi luka nkosi indodakazi yami yagula lapha ya futhi ngiyazi ungakwenza waseke waphansi futhi wamkhonza oye oh lokho kuyangibulala nje wawaphansi wathi qiniso nkosi ngilutho kodwa inja bheka ukuthi into encane empofu yayilwe kanjani ukuze ifike lapho kwasekuthi-ke lapho esefike lapho futhi wambiza ngenja nakho konke okunye lokho akuzange kumise kukhola kwakhe futhi ngezinye izikhathi singakhulekelwa futhi sithi hey kufanele kungabi lutho kukho angizwi kwehluka inzalo ka-Abrahama iyaphikelela amaKristu besifanele sikhothamise amakhanda ethu ngamahloni kunjalo yebo kodwa yena akunendaba ukuthi yini ngishona lapho esebukoneni bukaJesu Kristu futhi wenqatshwa nguye wayelokhu ebambelele uJesu wathi ngenxa yalelizwi udeveli uyishiyile indodakazi yakho yebo wayazi ukuthi usendela kanjani esiphiweni sikaNkulunkulu akazange afike athi awu ngizohamba ngibone ukuthi wenzani futhi uma engenza lezi zinto mhlawumbe ukufunda umqondo mhlawumbe i-psychology yakho mhlawumbe umkhuba wokuhlekisa othile mhlawumbe ukuzenza wayengakazi yakuthole ukuphulukiswa kwakhe ayikucelile kodwa uza ngendlela efanele futhi wakwemukela ayikucelile kukholwa njalo kuyavuma ukuthi izwi liqinisile wayiphikelele amanye nje amagama ambalwa nje manje ngaphambi kokuba sivale ukuphawula engifuna ukukusho lapha uMatha lapho efika kuJesu wayiphikelele kubula uJesu wayelishiyile ikhaya lakhe washiya uLazaro futhi ngenkathi yesekula nalabo bantu base belishiyile ibandla labo babenze konke futhi baphuma futhi bambungaza babembonile enza izimangaliso kodwa lapho sekufika isikhathi somndeni wabo wayengasekho futhi bathumela izithunywa kuye futhi akasinakanga isithunywa futhi waqhubekela phambili futhi bathumela esinye isithunywa futhi akasinakanga leso impela waqhubeka kungani wathi nje angenzi lutho ubaba aze angibonise ubaba wayemtshelile kwase kuthi-ke lapho uLazarefa wathi ngiyajabula ngenxa yenu ukuthi bengingekho lapho kodwa ngizohamba ngiyomvusa kubulani ethuneni wathi ngisho lokhu ngenxa yabo wazi ukuthi kwakuzokwenzekani ngoba ubaba wayembonisile kodwa qaphelani wamvivinya uMatha nangu ephuma egijima futhi nkosi ukuba ubukhona umne wethu nga akafanga manje kwakubonakala sengathi wayezomthethisa futhi athi kungani ungezanga na buka lokho esikwenzele khona sikuphakelile sikubungazile sishiye ibandla lethu sishiye bonke abangani bethu ukuba sikulandele nakho konke siphuma kukho konke besikukho ukuze sikulandele futhi khona-ke ngenkathi umne wethu egula wena kwakubonakala sengathi sinelungelo lokwenza lokho kodwa ngezinye izikhathi wena ukuthi sinelungelo kodwa ulahlekelwa amalungelo akho ibundlu ngeke libena lutho kuphela iwuvolo yilokho kuphela elingakuthela kodwa lifanele lilahlekelwe yilokho bengitshela abanye besifazane lapha kungekudala ngiyabadabukela begqoka ngendlela abenza ngayo nalezi ezincane kubukeka njengesoseji elihlutshiwe nalezi zingubo begqoke kanjalo ukuthi bazodingeka baphendule kanjani ngosuku lokwahlulela ngokuphinga ungahle ube msula njengomnduze kumyeni wakho noma esokeni lakho kodwa khumbule ujesu wathi yilona lowo obuka wesifazane ukuba mkhanuke usephingile vele naye uthi lapho leso sonile siphendula ngokuphinga ubani owakwenza na nguwe bodede wethu bepentecostal buyane buyelane efashini nendala leke nenekazi lathi ngani abazenzi ngisho ezinye izingubo ngaphandle kwalokho kodwa basayenze imishini yokuthunga futhi bayazi dayise izindwangu azikho izaba niyabona kunjalo kunjalo impela kunjalo ngiyakukholwa lokho ngakho azikho izaba singahle nje sikusonge futhi sibuyele evangelini langempela futhi sibuyele ezweni likaNkulunkulu futhi siqonde kunjalo umata wayenelungelo wathi awukuyinhlanhla yami yasemelika uma ngifuna ukwenza lokho ngathi yebo kodwa uthe ubungumkristu ngathi nginguye ngathi kwenake uyiwudlu futhi iwudlu lilahlekelwa amalungelo alo njengomkristu wasemelika isakhamuzi sasemelika nginelungelo lokuphuza kuphema ngenze noma yini engiyifunayo ngithenge utshwala kodwa ngiyalahlekelwa yilokho angisiye o ngihlala kulesi sizwe kodwa ngikumhambi ikhaya lami liphezulu wonke omunye umkristu ozalwa phezulu uphila ngokuvela phezulu umkami ehlezi iphandle lapho wathi kimi saya e-supermarket kuyinto exakile ekhaya sithole usifazane yedwa egqoke ingubo bonke abanye wayenjalo futhi bacula emakhwayeni nakho konke wathi Billy yini leyo na ngathi sithandwa umoya wasemelika Wathi sisibo basemelika na ngathi cha bo sihlala lapha lena indawo yethu yemvelo kodwa yasivela phezulu abantu bakithi baziphatha njengaphezulu lapho moya ovela phezulu lapho wehlela phezulu kwabo futhi uma ngiya kwelinye izwe bathi lewo nguyanki ungowasemelika uma uya eJalimane nomoya waseJalimane iSwitzerland umoya waseSwitzerland noma ngabe kuphi unomoya waleso sizwe ukho lomoya phakathi kwabantu ho umusa yiya entwele efanele kukhona ungani kungenjalo uma ungaba nento mbumbulu ungani ungajoli yona yona na ungani singalahlekelwa into yangempela ngenxa yento mbumbulu lapho zonke iziphakaphaka zicwele izibusiso zangempela zePentecostal na Amen kungani singathatha isibambiso sanoma yini na Amen kodwa ngizizo yakho yonke ungagabazi nakancane kodwa kholo ukuthi izwi likaNkulunkulu liqinisile yabo mnumzane manje umata wakhuphukela kuye wathi inkosi ukube ubukhona umne wethu ngayi ngafanga hohe lokho ukuphikelela ukufohla kuze zonke izithiyo ukube ubukhona umne wethu nga engafanga wathi ngingukuru umne wenu uyakuvuka futhi wathi yebo inkosi ube ngumfana olungileyo uzoza ovukweni jikelele wathi ngingukuvuka lokuphila kholo yimi noma ifile nokho uyobila nalo wophila kholo yimi ngasoze afana phakade yakhole lokhu na wathi yebo inkosi ngiyakhole ukuthi uyindodana kaNkulunkulu eyayizo kuza emhlabeni kungakhathaleki ukuthi wayedumele kangakanani kwezinye izenzo isikhathi sase sifikile lapho abamba khona ukukholwa ngiyazi ukuthi ngikholwa ukuthi wakutholaphi na ngenkathi efunda iBhayibheli futhi wabona lapho lowo wesifazane waseShunemi ngalelo zokomela uNkulunkulu uNkulunkulu akagaze angabi naye omele emhlabeni njalo wonke unyaka futhi owakhe omele ngalonkathi kwakungumprofeti uEliya futhi wayesemdala lono wesifazane waseShunemi wayengena abantwana noEliya wamkhulekela futhi wambusisa futhi waprofeta futhi wamtshela ukuthi uzoba nomntwana futhi waba naye cishe waba cishe neminyaka eyishumi noma eyishumi nambili budala umntwana kufanele ukuthi waguliswa yilanga wakhala ikhandelami cishe maphakathi nemini uyise wayenenceku imngenisa yambeka emathangeni kanina futhi ingane yafa indawo efaneleke kanjani ukuyisa umntwana futhi umbeke empedeni womprofeti lapho umprofeti egadelele khona futhi kweleke wathi bophela umnyuzi uhambe uqonde futhi ungakhulumi namuntu kodwa qhubeka futhi lapho umprofeti efika uNkulunkulu akabatshela njalo abaprofeti bakhe yonke into lokho nje yafuna ukuba bakwazi futhi wathi nakho kuza lowo mshunemi washo kugeyaze wathi unosiza enhlizweni yakhe kodwa uNkulunkulu ungifihlele wathi ngabe konke kuhamba kahle kuwena ngabe konke kuhamba kahle ngomnyeni wakho na ngabe konke kuhamba kahle ngomntwana na buka lokho ngiyakuthanda lokho wathi konke kuhamba kahle ingane yakhe ifile kodwa wayephambi kwenceku kaNkulunkulu wayazi ukuthi uma uNkulunkulu wayengatshela leyo nceku ukuthi wayezoba nengane wayengasho ukuthi kungane ithathile ingane ngakho wama lapho wayesewaphansi phambi kwakhe waqala kwembula manje yilapho ngicabanga khona ukuthi uPaulu wabeka khona amaduku niyabo washo watshela uGehazi thatha udendelo lwami ubophe izinkalo zakho futhi uma noma ubani ekhuluma nawe ungamphenduli kubeka nje beka lolu dendolo enganeni niyabo wayazi ukuthi noma yini ayeyithintile yayibusisiwe uma nje engathola isifazane ukuba kukholwe kodwa ukukholwa kwesifazane kwakungekho odondolweni kwakuku umprofeti wambamba wathi uphile kwenkosi uNkulunkulu nomphefumulo wakho awufi neze angeke ngikushiye futhi ukehazi ngiqonde uEliya wahamba naye futhi wayelapho futhi wabeka umzimba wakhe phezu kwaleyo ngane efile wahamba wayemuva naphambili kamelweni wabeka ubuso bakhe phezu kwengane futhi ingane yathimula kasikhombisa futhi yaphila futhi ini ngoba lowo isifazane oseshinemi ungabi nazindaba zenhlaliswano yale zwini futhi wayazi umata wayazi uma uEliya uma uNkulunkulu wayeku Eliya ukuveza ukugxilisa lokho ukukholwa wayekakhulu kangakanani kuKristu ngeta nakaNkulunkulu na ngakho ingalesi sizathu wayiphikelele kakhulu ebusweni bukaJesu wayenjalo nowesifazane waseshinemi ebusweni bukaEliya khona owesifazane ezansi nje ugwini lapha ebengixoxa ngaye wenyukele ekhaya futhi ngangingena nowesifazane uphuma lapha ndawondawo yena abanye babantu olapha bayamazwe isifazane umphatheli omunye wabo ohlezi lapha manje owasiza ukumqukula mkhiphe wayenethumba elingamaphawondi angamashumi amahlanu liphumile kanje futhi ngangena ebandleni ngikwazanga ukukhulekela abagulayo ngalobu busuku ngangivele ngangena ngangizophuma futhi ngakho-ke lowo wesifazane wayephikelele kakhulu wayevela kude kangako wayenabadikoni nabaphatheli ukuba bamthwale ngapha nangapha ayengasemsamo omncane lapho engaphuma khona futhi lapho ngiphumela lapho wabamba isandla sakhe ngale futhi wangibamba ngomlenze futhi wathi mfuthi Branham ngikholwa ukuthi uma uzocela uNkulunkulu uNkulunkulu uzongiphulukisa futhi ngavele ngama ngase ngibeka isandla sami phezu kwakhe ngase ngithi dithi wethu sengathi uNkulunkulu wasezulwini angahlenipha ukukholwa kwakho wayemkhulu kanje yena abakwazanga kwakumele bamthwale futhi ngakho bamhlalisa phansi lapho emnyango omncane ongemuva ngemuva kwebandla futhi cishe izinyanga ezintathu emva kwalokho wedlula lapho ememeza futhi etazuluka eqondile nje njengoba nginjalo futhi cishe ivike noma amabili edlule ezansi lapha eCow Palace eLos Angeles eSouthgate bengisho ukuthi ze noma okunye ngakho lapho ngobukibusuku futhi wagxuma esuka lapho futhi wathi nakho la ngikhona namanje ngokuphelele nje okujwaye ngani wayephikelele wayihambile wayechithe ayeziphilisa ngakho wayefika phezu kwayo yonke inhlobo yento ngenqola encane endala izaba kufika lapho futhi babefanele bamphathele ukudla kwakhe nokuthi umyeni wakhe wayefanele enzeni kodwa wayephikelele wayezohlala nakho impela ukukhola kwakhe kwakubambe izwi futhi wayezohlala nalo imikhaya ngikathi kwakukhona abaprofeti abangamakhulu amane abagqoke kahle bemi lapho bethi kuAhabi nakubo kubuka inkosi nawe imikhaya wathi kubeka wenyuke uma ufuna kodwa inkosi yangitshela lokho futhi ngibone uIsrayeli ehlakazekile njengevu entabeni ngani na lapho abaprofeti abangamakhulu amane beprofeti ngokuphambene nalokho ayeyiko wayengaqiniseka kanjani na ngoba umbono wakhe waqhathaniseka nezwi likaNkulunkulu yingaleso izathu wayekwazi wo ngifisa kanjani ukuthi bengingaba cishe nehora manje ukushumayela khona lapho uma ubone wakho ungaqathaniseki nezwi khosa umbono wakho uma wazi ukuthi umbono wakho ukheliswe ezwini umprofeti omkhulu wayetshele uAhabi wamcelekisa futhi wamtshela ukuthi izinja zazixhapha igazi lakhe ngenxa kanabhoti olungileyo izinto ayezenzile futhi uNkulunkulu bengakwenza kanjani akunendaba ukuthi laba abaprofeti baprofetha kangakanani futhi bathi ngani babenesizathu manje bathi bukani lapha iRamothi Gileyadi uJoshua wasinika lona lelo ngelethu lo mbila owawutshalwe lapha ya ubufanele ukwandla ama-Israyeli hayi isithe sethu impela kunjalo yabo ngokobuhlakani babecabanga ukuthi kwakulungile ilapho ufika khona ngokobuhlakani uzama ukubeka okuthile futhi ngezinye zikhathi kukhona okuphambene kakhulu nalokho udokotela uthi buka lapha ukwazi ukuphila ndoda lo mdlavuza usongeleke kuwe kodwa ake udedele ukukholwa kugcine lapho kanye futhi ubhekisise ukuthi kwenzekani imikhaya wamalapho phakathi kwabo ngiyabeza behlangana niyazi bazomkhipha enhlanganweni yabefundisi ngakho bathi mikhaya uma uzoprofetha into efanayo eyenziwa yiso zonke isigungu uyazi bangahle bakubuyisele emuva wathi mina ngizosho kuphela lokho uNkulunkulu akufaka emlonyeni wami ukukusho wo mfowethu esikudingayo abanye imikhaya amadodana kaImla niyazi futhi lokho nangu emi lapho nalelo elikhulu elinamandla wathi qhubeka khubuke futhi waprofetha kuphambene ngoba wayenjalo namadoda angamakhulu amane emile engeyawo yamukela emlonyeni ngisho wathi mbuyiseleni emuva lo mfo nimfake emagcekeni angaphakathi etilokweni nimfake esitokisini futhi lapho sengibuya ngizobhekana naye wathi uma ubuye nokubuya uNkulunkulu akazange akhulume nami ngani wayephikelele wayazi lapho ayebi khona indoda eyimpumputhe yayizelwe iyimpumputhe amehlo ayo ayephulukisiwe yayingeke ikwazi ukuphikisana nabo ngesayensi yezenkolo bathi siyazi ukuthi le ndoda ingudeveli ayivumelani nenhlangano yethu wathi kuyinto exakile kimi ningabaholi bezwe futhi nansi indoda yayivule amehlo ami kwakungakaze kwenziwe emhlabeni wonke esake sakwazi bese kuthi ke nina abaholi bezenkolo futhi angazi ukuthi uvelaphi lokho kuyinto eyinqaba wayenesayensi yezenkolo enhle kakhulu ukuphikisa ngayo anicabangi kanjalo na impela wakwenza yodwa into ayeyazi wathi ukuthi uyisoni noma cha angazi kodwa lapho ngangiyimpubuthe manje sengiyabona amen ileyo nto eyodwa ayazi ngokuqinisekile wayephikelele ngakho kanjalo noNathaniyeli waphikelele kumboneni ukuthi unguKristu ngenkathi ebona leyo nto eyimfihlakalo yenzeka ngenkathi ethi ngakubona ungaphansi komkhiwane wathi wena uyindodana kaNkulunkulu inkosi kaIsrayeli lowo wesifazane omncane wayephikelele emthonjeni ngenkathi emtshela ukuthi wayenamadoda amahlanu ngenkathi ekwenza lokho phambi kweqembu lezemfundo lamaJuda lathi unguBelzebule kodwa lona wesifazane omncane wathi ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti siyazi lapho Mesiya efika uyositshela lezi zinto wathi nginguye manje mise wangena emzini wathi wozani nibone umuntu ongitshele ngikwenzile uyena yini uMesiya lona ubungamisa kanjani uSimon Petru ekushumayeleni ivangeli noma ngisho wayenga kwazi ukubhala igama lakhe uqobo ngathi uJesu ethi igama lakho uSimon futhi uyindodana kaJona wazi ukuthi lowo kwakunguMesiya ayikho indlela yokumisa lapha kungekudala ezansi eMexico futhi ngiyavala sasinomhlangano lapho futhi ngaba nento enkulu yizwe elikhulu lamakatolika futhi nonke cishe impela nina befundisi niyamazi uGeneral Valdina nguye owangingenisa uhulumeni umbishopi webandla lamakatolika wenyuka wathi lo mongameli wathi awu ingenisa ongelona ikatolika lapha wathi awu wathi uGeneral Valdina uthi umuntu enedumele lihle wathi o wathi awu ayikho into enje ngaleyo phakathi lapha wathi wena ngeke sikwenze lokho wathi bakitshela ukuthi izinkulungwane zabantu ziphumela emihlanganweni yakhe kwasho umongameli wathi akukho ukuphuma lapho ngaphandle kwabangazi lutho nabangafundile wathi uzube nabo iminyaka engamakhulu amahlano kungani bengazi lutho futhi bengafundile na ngicabanga ukuthi lokho bekungcothule izimpaphe niyabo ngenkathi sehla lapho sasinobusuku obuthathu nje ukuba sihlale ubusuku besibili lapho angisoze ngabukhohlwa omdala eMexico weze nqamula emsamo umfo mdala mpofu nonke niyamazi umfowethu Espinosa na cishe nonke niyamazi ngicabanga ukuthi usonta eAssemblies of God wayengumumushi wami emeduze kwami i-businessman's voice yadingeka iqukathe loludatshana awukwazi ukubhala lutho ngokushicilela ngaphandle kokuthi kufakazelwe uyabo ngakho khona ke lapha ngaphandle kokuthi ukhiphe intamo yakho ngento esenkathazweni ngakho lo mdala mpofu waseMexico uyeze enqamula wayeyimpumputhe wayengaboni lapho ayekhona uyazi futhi wasondela kimi wayengafake lutho ezingeweni izinyawo zakhe ezindala zimadladla nemilenze ebhuluke ekhebhukile phezulu kanjalo egqoke ijazi lidala limanikiniki kungekho yembe ephethe isigqoko esidala ezandleni zakhe esijungwe ngezintambo egcwele uthuli yonke indawo ngase ngibuka nawakhe amhlophe amehlo anongwengwezi futhi wayihamba enqamula lapho wayesefaka isandla phansi ephaketheni lakhe futhi wathola ubuhlalo obuncane waqala ngoYeti Maria uyazi futhi ngakho ngamtshela bubeke phezulu futhi umfowethu Espinosa wamisa wabufaka ephaketheni lakhe futhi yena ehumuzela into ethize ngeSpanish ngiqondanga angisazi iSpanish ngakho waqala ukuhumuzela ukuthi le futhi ngicabanga umfo mdala mpofu futhi lapha ngangiqoke izicathulo ezinhle isudenhle lelo khehla mhlawumbe laphila futhi lalengena lutho ngaphandle kwesikejane sika lethiso neamipa yokwenza amaqebelengwane ombila ngawo futhi empeleni uthola cishe ezomnotho zabo azili ngani kabi kakhulu kubi kakhulu futhi mhlawumbe uphancho uthola cishe ungumeselandi wezitini uthola cishe imali amapeso ayishumi nanhlanu ngosuku kodwa ufanele asebenze cishe izinsuku ezishumi azithengele izicathulo. Uthi kana ngoPetro mncane nabantwana abayishumi futhi yenza imali amapesa amathathu ngosuku, uzokwenzani kubondle na uMatina angaba neyodwa kulobu busuku noPancho angaba neyodwa kodwa omunye kufanele enze ngaphandle kweyodwa ngoba bafanele bonge ngokwanele ukuthenga ikandlela likaGrisi kulikhanyisa iatare legolide lesigidi samadola. Akulungile futhi ngabatshele ukuthi kwakungalungile ngathi akulungile awufanele ukhokhe lutho. UKristu wafa ukuze akukhulule iatare legolide lamadola isigidi elinekandlela kulo nabantu ababulawa yindlala nompristi othize ukulibusisa. Ikandlela lihlangene ngani nakho na? UKristu wafa igazi lakhe liyasisindisa esonweni naseziphambukweni kuyisipho samahhala sikaNkulunkulu. Awenzi lutho kukho ukukufanela kungumusa kaNkulunkulu. Futhi uyeza ngamula lapho futhi ngamgona ezingalweni zami futhi ngacabanga ngizobona ukuthi izicathulo zami zizomlingana yini ngangiyozimonyula ngizikhumule. Kwakukhona isibambelelo esikhulu lapho ngimnike ijazi lami kodwa amahlombe akhe ayemakhulu kakhulu nezinyawo zakhe zinkulu kakhudlwana. Futhi ngacabanga umfo omdala mpofu mhlawumbe akakaze adle ukudla okuhloniphekile empilweni yakhe. Futhi ngacabanga futhi lapho imvelo buka ukuthi kwenzeke kuye uyimpumputhe umfo omdala mpofu ukuba ubabayi wami ubephilile ubeyobacishe kulowo nyaka. Ufanele ubazwele abantu uma ungakwazi awusoze wasiza muntu lokho ngokuthi wena lokho ufanele ubazwele. Ufanele uzethwese khona wena uqobo futhi ngavele ngamgaxa futhi ngathi babosizilwini iba nomusa kule ndoda endala empofu. Ngathi ngabuka phandle lapho futhi ngiyibonile imile ingibuka phandle phambi kwami phandle lapho nokubona kwayo ngangazi ukuthi uma eke wavula amehlo akhe kwase kuphelile. Ngabe lengalinde imizuzu embalwa futhi wampongoloza glory at you ukuthi uDumo kuNkulunkulu niyazi lapho wayengabona kahle njengoba ngingenza ihamba hamba emsamo. Ngobuso kubulandelayo kwakukhona iemsamo kwakukhona cishe ukude njengalokhu nje okunqwabelane kangaka kuphakama kwamatshali amadala nezinto futhi ukhuluma ngokufika futhi uhlale wafu ehora noma ihora noma amabili ebandleni na bafika ngelesishiya kalombili ngqonga lokho kuza bangahlala phansi bama bencikene omunye nomunye bencike njengezimvukulelo la ngelishisayo futhi ngangingeke ngibe lapho kuze kube yihora lesishiya kalolunye noma ligamenxe lesishiya kalolunye ngalobu busuku. Bahlala usuku lonke lutho bame nje lapho belindele ukuza ngalobo busuku lidliva ivula babe baningi kakhulu. Oh hey leyo ndilinga enkulu indilinga phandle lapho futhi angekwazanga ukungena futhi bangizongezisa bangiletha ngakolunye uhlangothi futhi bangisonga ngentambo base bengidlisela phansi emsamo phezu kwaleyo ndilinga lidliva ivula. Noma ubani kini uyamaza umfowethu Jack Mona ngiyacabanga abaningi benu bayamaze futhi wayemi nomfowethu Espinoza futhi ezansi lapho edolobheni laseMexico. Futhi ngaphuma ngaqala kushumayela futhi ngangishumayela ubukholwa kuyizinto ezithenjwayo ubufakazi bezinto ezingabonwayo nomfowethu Espinoza ehumusha. Futhi lapho ngisashumayela uBhili uyeza indodana yami futhi wangibamba ngejazi wathi babayi kuzomele nje wenze ukuthile. Ngathi yini indaba na? Wathi wesifazane omncane emi lapha ya wathi nginabangenisi abayikhulu namashumi amahlanu noma ngaphezulu abami phandle lapho futhi wathi uManyana ngambiza ngokuthi uManyana okusho ukuthi kusaza leyo indoda enenza kuna wonke ngake ngayibona empilweni yami yayidingeka ingilande ngehora lesikhombisa ngqo futhi yayingilande acishe ngehora lesishiya galolunye. Ngakho khona ke futhi ngangihlale ngimbiza ngomanyana futhi wayekhipha amakhadi omkhuleko futhi wayese wakhiphile honke amakhadi omkhuleko. Futhi wesifazane omncane waseMexico wayelethe ingane yakhe ikhadi likamanje ukuba ikhulekelwe ngayizolo ebusuku. Futhi ngakhuluma ngeBhayibheli ukuthi uJesu wayenjani, wayebuke lokho kwahlukanisa kuphumela lapho futhi kukhethe labo bantu kulezo zethameli futhi ababone bevuka kulezo zinhlaka zemibhede ngalula bekukholwa nje futhi ebabonile besukuma kanjalo. Wayenengane ingane kulayo lapho inenyumonia ezama ukuyithuliza akazange alitho likati lomkhuleko noma lutho futhi yafa ngokuza kulendilayo cishe ngelesishiya galolunye ngqo ehhovisi likadokotela. Futhi nangu ethatha leyo ngane esikhundleni sokuyiyisa emakhazeni wayiletha lapho futhi wema kuleyo mvulo sikulonke naleyo ngane efile. Futhi uManyana akazange amnike ikadi wayengenalo ikadi futhi wayengeke abe semqini womkhuleko kodwa wayezimisele ukufika lapho noma kanjani. Futhi bakha bayene khulu namashumi amahlanu noma abangenisi abangamakhulu amabili ababengakwazi ukumisa lowo wesifazane omncane. Wayegijima phakathi kwemilenze yabo, axhume phezu kwamahlombe abo, aphakame phezu kwamahlombe abo, futhi aqala ukuxhuma oyedwa ano nengane efile ezingalweni zakhe owesifazane omncanyanyana. Futhi Billy oza kimi wathi, babayi, kuzomele uye lapho futhi wenze okuthile ngakho. Wathi, ngoba asinakwenza lutho ngaye, uphazamisa yonke leyo ngxenye yendawo laphaya. Ngase ngithi mfowethu Jack Mo, ngathi mfowethu Jack yehla umkhulekele, akangazi futhi ngeke azi ngaphandle kokuthi yimina, akakwazi ukukhuluma isiNgisi, futhi vele uhambe umtshele, hamba ukhulekele ingane. Wathi kulungile mfowethu Branham. Waqala ukusuka futhi ngathi mfowethu Espinosa, mfowethu Espinosa, kungenzeka ukuthi ulapha, ngabe ulapha mfowethu Espinosa na? Wena bangaki abamaziyo mfowethu Espinosa na? Wase Mexico uAnt. Oh, impela bengazi ukuthi benimazi. Ngakho ngakho wayemi lapho futhi ngathi mfuthi Espinosa kubeka usho njengoba bengisho. Ngathi njengoba bengisho manje njengenkosi uJesu ngokukholwa usebenza okwakhe igi. Ngabheka kumi lapha phambi kwami futhi kwakukhona ingane encane yaseMexico engena amazinyo ihleka nje ingibuka. Ngacabanga kufanele ukuthi yileyo ngane. Ngathi ungakusho mfuthi Espinosa, linda kancane. Umfuthi Jacko wayese suka emsamo cishe ngaleso sikhathi. Ngathi umzuzu nje futhi Jack ngaya ngale ngathi Billy vula ulayini futhi umkhuphule. Babemcindezele phansi ngoba kwakungalungile. Abanye abantu babenamakhadi omkhuleko futhi babefike lapho futhi bathathe amakhadi. Ngakho-ke babefanele baphathe wonke umuntu ngendlela efanele, noma uvumela uyedwa eze engenalo ikhadi khona-ke khona-ke unesiphithiphithi. Impela impela entweni enjalo. Ngakho futhi wayedingeke alinde. Ngakho ngathi vula umlethe. Wathi babayi akanalo ikhadi lomkhuleko. Ngathi mlethe. Wathi yini indaba na? Ngathi ngisanda kubona kuthile. Ngakho bamkhuphula futhi nangu ekhuphukela lapho futhi waguqa kwiphansi wayesethi Patre. Ngathi qabo 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 qabo, sukuma owesifazane omncane omuhle owayebukeka engaba seminyakeni engamashumi amabili nento encane yaseMexico nezinwele zakhe ezincane zilengela phansi phezu kwamahlombe akhe kanjalo namehlo akhe amakhulu kakhulu nezinyembezi zehle zihlathini zakhe. Wathi Patre lapha ya esho ukuthize futhi ngathi umfowethu Espinosa wathi ngiletha kuwe baba ingane yami ifile futhi ngathi ife nini na? Wathi ngehora lesishiya galelunye nqo namuhla ekuseni ehhovisi likadokotela, yini ebingalungile na? Inyumonia. Ngakho mfowethu Espinosa, ngabeka isandla sami phezu kwaleyo ngubo yokulala emanzi te futhi laliyidliva imvula, futhi ngafaka isandla sami kuleyo ngubo yokulala encane emanzi. Ngathi baba osezulwini, angikwazi ukuphikelela kwalona wesifazane omncane. Kodwa imizuzu nini imbalwa edlule, ngikathi ngibuka phandle ezejamelini ngibone ingane encane ngibuka isineka, wayenengubo yokulala phezu kwayo eyibambe kanje. Ngathi uma leyo bekuyingane futhi ngenxa yalolo wesifazane omncane kelela kakhulu ukuthi uzoyiphulukisa ingane. Ngaleso sikhathi kwathi wa futhi kuqala ukukhahlela imilenze yakho emincane kanjalo kwase kuphila. Ngathi futhi Espinosa, ungakubeki lokho, ungakwenzi, thathe landelisa isigijimi emva kwalowo wesifazane bese ehlela ehhovisi likadokotela futhi makasayine isitatimende. Futhi wamthola udokotela, nodokotela wasisayine isitatimende. Ngimemezele ukuthi ingane ukuphefumula konke kungasekho kulokhu ngehora lesishiyagalolunye nqo. Ingane yayibanda futhi iqinile futhi yayifile kusukela ngelesishiyagalolunye nqo ngalokhu kuza, futhi yaphila ngoba wesifazane omncane wayephikelele, wayebona ukuthile kwenzeka futhi wayengeke athathe uqha. Ngakho lokho kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ofanayo owayephefumulela lona wesifazane omncane ongumGreki wayengaphefumulela wesifazane waseSpain futhi angaphefumulela into efanayo kulobu busuku. Uma nizokukholwa, niyakukholwa na? Ho, yiba nesineke. Jesu, ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Wahlupheka ngaphansi kukaPontiyo Pilato, wabethelwa, wafa, wembelwa, wavuka futhi ngosuku lwesithathu, futhi uyaphila kuze kube phakade. Wathembisa kuseyisikhashana futhi izwe, isimo sezwe, uhlelo lwezwe, ngeke lisangibona. Nokho niyakungibona. ngoba ngi isabizwana somuntu yakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleleni kwezwe uJesu Kristu uyena izolo lamuhla naphakade ngiyakukholwa Nkosi ngiyaphikelela kulobu busuku ukukholwa kubambe ukubamba ngandlela thize ngiyakholwa ukuthi uzongiphulukisa ngiyakholwa ukuthi uzongisindisa ngiyakholwa ukuthi uzonginika isifiso senhliziyo yami futhi ngibambelele kuwe asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje manje ngendlela engeyakho uqobo kuleka buthule umzuzwana nje manje
praying Lord Jesus be merciful to me
ukhuleka Nkosi Jesu yiba nomusa kimi
now lord this choir
manje Nkosi leli khwaya I leli bandla leli qembu labantu ilindile ngokubekezela sengikhulume ngokubanzi bayakhuleka Nkosi ngibatshelile ukuthi awufile uvukile kwabafileyo ngibanika sonke isithembiso ngibatshelile izolo ebusuku isethembiso owasenzayo
how that the ending up
ukuthi kukanjani kuphela kwesikhathi sika-Abrahama ukuphela kwamaJuda amaSamaria futhi manje ekupheleni kwenyaka wabezizwe nakho uyeza ukuzokwenza into efanayo unyaka wephele kwesidalwa waqala cishe eminyakeni engamashumi amane amashumi amahlanu edlule khona lapho ogwini lasentshonalanga ukuthi bakhuluma kanjani ngezilimi futhi bahumusha amandla kankulunkulu phakathi kwabo ukuthi babona kanjani abagulayo bephulukiswa konke kwenzeka kodwa manje isibonakaliso sokugcina sesigadlile phakathi kwabo uyeza Nkosi akusekude ingakho ngimi lapha kulobu busuku Nkosi ngiyakukholwa oh uNkulunkulu yenza laba bantu baphikelele bangathi imbewu ehlwanyelwe ingagcila phansi ezinhlizweni zabantu sengathi bangayibona sengathi bangayikholwa sengathi bangaba nokukholwa futhi bakukholwe ngenhliziyo yabo yonke manje baba uNkulunkulu inkambiso endala ngokubeka izandla phezu kwabagulayo siyazi ukuthi leyo ndlela abakwenza ngayo inkambiso endala ngokuthi wozani alchareni kuqeni khuleke kodwa ebhebhelini lathi abaningi abakholwayo benezelwa ebandleni wabhaphathizwa sikholelwa kuze zonke lezi zinto sisacabanga ukuthi kufeza inhloso enhle futhi kuhle siyakukholwa kodwa kakhulu kangakanani ngenkathi uJairu ethi woza ubeke isandla sakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila kodwa umRoma owezizwe wathi ngifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami kuluma nje izwi futhi inceku yami izophila wena wathi angikaze ngikubone ukukholwa okunjalo kwaIsrayeli uNkulunkulu kwangathi singelo kothe sikuphoxe sengathi singakwazi sengathi mina ngi sengathi engizama ukukwenza uNkulunkulu ukuvumela abantu babone ukuthi wena ungumsindisi wabo nguwe ophulukisayo nguwe onikeza ukukholwa uNkulunkulu ngikholekela ukuthi ngeke bangabaze bese ukuthi ke lapho uma bengeke bangabaze kholeke ukukholwa kuzofika ngokuzenzekelalayo ezinhliziyweni zabo ngqo futhi bazoqonda masikubone Nkosi ngelinye ilanga ngemva kovuka uKlopase nomngane wakhe wayesendleleni ehlela eEmmaus futhi bakhuluma nayo usuku lonke futhi babengamazi kodwa sekuleyithe ngalokho kuhlwa wangena nabo egumbini futhi bavala iminyango futhi khona ke wenza into ethize ngendlela nje enza ngayo ngaphambi kokubethelwa kwakhe futhi babazi ukuthi angekho omunye owakwenza ngaleyo ndlela futhi babazi ukuthi kwakunguye ngakho bashesha babuyele emuva futhi batshela abantu ngemva kokuba esenyamalele emehlweni abo ukuthi ngempela iNkosi ivukile Baba uNkulunkulu sibeke eceleni umsebenzi wethu osoko silapha kulobu busuku igumbi livaliwe woza Nkosi wenze ukuthize phakathi kwethu kulobu busuku njengoba wenza ngaphambi kokubethelwa kwakho ukuthi singahle sename njengabo babenjalo sibuyele ngendlela sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma nathi endleleni na sibe khona Nkosi izwi elilodwa elivela kuwe lizoqinisekisa konke engikushilo futhi uma ngisho iqiniso ukuthi ngiyazi inkosi uzoqinisekisa kuphela iqiniso angeke wenze lutho ngamanga namaphutha uqinisekise iqiniso kuphela manje baba ngikhulekela ukuthi uzoqinisekisa lokho osekushiwo ukuthi kuyiqiniso ngizinikela kuwe ngezwi lakho nebandla lakho labantu nokukholwa kwabo abakukongelelile egameni lika Jesu Kristu siyakhuleka ukuthi uzongena enkundleni manje futhi ufakazise ukuba nathi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili bona akukho ukufa kuye uyaphila ukuze kube phakade siphe khona baba egameni lika Jesu amen ngingathanda ukubuza ibandla manje ngilungiselela ukuvala nje umzuzwana nje futhi ngizonicela uma nithanda seniphani nje njengoba ningakwazi cishe imizuzu emithathu sesiyile ithi kakhudlwane kubiza umuqo omkhuleko kodwa ngithanda ukubuza lo mbuzo ngaphambi kokuba sivale ngabe ukhona umuntu lapha onelisekile ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi awusiye umKristu na ngingabuza wena kuphela ngiyazi ukuthi kulungile ukunikeza ama-altari amade amakhulu nokunye nokunye kodwa sifanele sikwenze lokho izindaba ezinozwelo kodwa uma ningizi phezulu kwesisekelo sezwi likaNkulunkulu akwenzi imehluko niyabona ukho lapho noma ikanjani ufanele uze wazi ukuthi uyisoni futhi uJesu wafa esikhundleni sakho futhi ufanele uze futhi uvume izelo zakho ngabe ulapha futhi ngeke ngikubizele phezulu lapha ngizokubuza nje ingabe ulapha futhi unelisekile ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi uyisoni simdingayo ungaphakamisa nje izandla zakho uthi futhi Branham ngiyakholelwa emkhulu kweni wakho ngikhulekele ngiyisoni futhi ngifuna ngikhulekele yilokho kuphela ngizokucela ukuba nikwenze asinikeze izinkanyezi zegolide nalokho nokwenza okuningi kangaka lokho ngikholelwa kulokho uma umoya ongcwele ungena ukwenza wazi ukuthi uyisoni asikho sidingo ngisho sokuthi ngikuzame niyabo ngakho ke uma ukholwa ukuthi uyisoni futhi udinga uKristu uthi ngikhulekele futhi Branham phakamisa isandla sakho ngizokwenza nonke nina amaKristu mangaki amaKristu Kristu alapha khona ke na phakamisani izandla zenu bonke ugcwaliswe ngomoya namaKristu akadungiswe uNkulunkulu lokho kuhle kuhle kulungile ngabe bakhona abantu abagulayo lapha khona ke na phakamisa isandla sakho ugulayo ngilapha njengenceku kaNkulunkulu ukuba ngilikhonze phakamisa isandla sakho uma uthi ngiyamdinga uNkulunkulu futhi nginento ethile engalungile ngami khuleka wena ongenawo amakhadi omkhuleko manje ngifuna nje abangenawo amakhadi omkhuleko ngoba hamba namakhadi omkhuleko mhlawumbe kusase busuku kumbe noma yini uma senza sizokhulekela wonke umuntu onamakhadi omkhuleko nina eningena amakhadi omkhuleko ngifuna ukusho ukuthi izikini izolo busuku nginitshelile futhi kulobo busuku ngiyanitshela futhi siyazi ukuthi wenzani ngekathi lapha emhlabeni uma wayebuyele lapha futhi emhlabeni kulobo busuku esemzimbeni wenyama bezokwenza into efanayo ayenza ngaleyo nkathi ngoba unguye ngabe kunjalo na manje bekungaba yini okunye ngaphandle kokubona umoya oyingcwele uhamba kulezi zithameli kanjena futhi enze yona impela imisebenzi futhi afakazise kini ukuthi uJesu Kristu umsindisi wenu ukhona lapha phakathi kwenu na bekufanele kuyixuxumise kanjani imiphefumulo yenu benifanele nisho kanjani ukuthi oh umusa akukho lutho ngakubona kwenziwa lokho ngesikhathi eNingizimu Afrika ngesikhathi emsabo futhi abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu abomdabu boblankete bahlephula izithixo zabo emhlabathini futhi beza kuJesu Kristu izinkulungwane eziyishumi zabaka Mohammed uyazi kungukuthi basebenza iminyaka ukuguqula omunye wabo lawo ngama Mede Operesia amadala akaguquki niyabo unjalo ebombe endiya angazi nje ukuthi ezingake wawungeke uzibale ulwandlekazi nje lwezandla eziminyama ziphakeme ngesikhathi sisodwa manje thina abantu bependekostali esizisho ukuthi sanga unqenqema lwezibusiso zegolide zendebe kaNkulunkulu singama kanjani sithule futhi sibone umoya ongcwele usizungeza uKristu iqhubu lakhe nezwi lakhe efakazisa ukuthi lapha na bese ke sivele sihlale sithule futhi sithi awu ngifisa ukuthi into ethize yenzeke wayengesani ukukwenza okunye futhi kumbulani ngiyanitshela egameni lenkosi uma ningikholwa ukuthi ngenceku yakhe egameni lenkosi anikubone isibonakaliso esikhulu kunalesi enisibonayo manje anisoze nasibona manje kubhaleni phansi iBhayibheli lenu uma nikwenza koleke ningishayele ucingo lokhu ngokuthi ubona into yakho yokugcina kumbulani nje ibandla liyahamba lizongena eLaodikeya lapho nje elikhona manje
you believe.
manje khulekani kholwane manje hloniphani ngempela nje akunendaba ukuthi ukuphi khuleka uthule ngempela niyabo ngamunye wenu ungumoya futhi uma lowo moya ongcwele ufika ekugcotshweni wonke umoya onyakazayo niyabo ungawuza kushubile nje ingaleso sizathu Jesu aholela indoda yangaphandle komuzi ukuba iphulukise babe baningi kakhulu lapho niyabo okuningi kakhulu wathatha endlini kaJairo futhi wabakhipha bonke ngaphambi kokuba avuse indodakazi yakhe wayivuza niyabo kwakunokungakholwa okuningi kakhulu babemhleka nakho konke niyabo ungeke ukwenze lapho okungakholwa kukhona ngeke nje kusebenze kodwa ngicela uNkulunkulu kulobu busuku obofakazisa ukuthi nginitshele iqiniso mvumeleni yakhulume umuntu angakhuluma kodwa nginitshelile iqiniso wena phikelela uthi kulobu busuku yisikhathi sami lowo mshumayeli omdadlana akangazi akazi lutho ngami kodwa uNkulunkulu wena ngumpristi omkhulu ongatshintwa ukuzwelana nobuthakathaka bethu futhi ngiyakuthinta ngokukholwa ngikholwa ukuthi nginakho mangikuthinte Nkosi bese ke uyaphendula ngomfowethu Branham futhi ungitshele njengoba wenza lapho ukhuluma ngoKristu indodana kaNkulunkulu futhi wamtshela usifazane onomopho noBartimeo impuputhe nakho konke okunye akwenza kanjalo ngombono ngitshele
Just be in prayer.
Kuleka yiba semkhulekweni nje. Ngabe ninikazi elihlezi emuva khona lapha kwese kunxele sami ukwedlula lapha ekugcineni komuqa lihlushwa inkathazo yezindlebe zalo uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokubhulukisa futhi akusindise ninikazi na wena ongibukayo uyakhole ukuthi uzoziphulukisa izindlebe zakho futhi akusindise na uyakhole na kulungile unalo ikadi lomkhuleko na awunalo ikadi lomkhuleko awulidingi uyabo wena lokho ngokuthi niyabo lokho ukukholwa okungaziwa unakho ubungekho akazange alindele ngishona kancane kodwa kunjalo ukukholwa kuyinto efihliwe manje khola nje ngayo yonke inhliziyo yakho kodwa uma ungakholwa futhi angeke ukwemukele izindlebe zakho zizoba zimbi kakhulu niyabo manje khumbulani nje uma uzokukholwa uthinte into ethize kuthiwani ke ezansi kwedlula lapha ezansi kwedlula lengxenye yezikhala zezihlalo na umuntu onokukholwa ofuna ukukholwa vele uthinte ingubo yakhe nje hayi mina ngeke kwenze lutho mina nje ngiyisoni nje nansi indoda yebo khona lapho ke ngenkathi ikhothamisa ikhanda layo khona lapha ikhuleka makube yimi Nkosi inkathazo yesisu leyo inkathazo yakho ngiyesihambi kuwe ngabe kunjalo na leyo inkathazo yakho nokho kunjalo na unesimo emgodweni wokudla ubumuncu esiswini nakho konke kuyakhulisa njalo usube nakho isikhathi eside ngeke ngikutshele okunye ukuthile awusiyiwa lapha akulona ekhaya lakho leli ngowase Portland khona ngayo yonke inhliziyo yakho manje ngabuyele muva uphilisiwe uyakwemukela futhi uyakholwa ukuthi kuzophiliswa na uNkulunkulu akubusise hamba ngendlela yakho ukholwe ukhole ninikazi lihlezi khona emuva lapha lingibuka khona lapha kukhona lokho ukukha ukuboni lokho kukhanya phezu kwalowo wesifazane na buka lapha ubukisisa ngempela khona lapha niyazi uphethwe isifo samathambo uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaphulukiswa esifweni samathambo onkosikazi trap uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke uzokugeja ngenkathi ngibona esifazane empilweni yami ngikubonile lokhu bese kulungiselela kokushiya nelikazi ingakho ngidingeke ngibize igama lakho ungamangali ngalokho uJesu waseNazaretha watshela uSimoni Petro ukuthi wayengubani nokuthi uyise wayengubani uyabo ungujesu ofanayo manje uma ngisihambi kuwe nenikazi phakamisa isandla sakho ininikazi lisanda kubizwa impela ngikaze ngilibona empilweni yami lungowesifazane nje ohlezi lapho uyakukholwa uyakholwa na lokho ngukuthi kufakazisa ubukhona bukaJesu Kristu amen nakho kuhlezi wesifazane ehlezi khona lapha engibuka kukhona ithunzile imnyama phezu kwakhe uzofa uma ukuthile kungamsizi unomdlavuza uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa futhi akusindise na uma ukholwa ungaphulukiswa kodwa ufanele ukukholwa yeba nokukholwa ungakungabazi ngiyawubona lo mdanso womdlavuza leso sibonakaliso esivela phezu kwalawo sawelela phezu kwendoda
You believe with all your heart, sir, God will heal that cancer on your hand.
Yeah, calling it is a yonke mnumzane, unkulunkulu zo pulugisa, loom, lavuza, esandleni sako, futi, agusindisa na, gisihambi guwe, goto, unkulunkulu, uyagwazi, impeleni, ufanele gukol.
You're a missionary.
You
believe
that
God
is
using you. Niyabo futhi kuzoba kuyangi londo loza kancane ngisize ngihambe kanti nakho kungaphesheya kwesakhiwo hamba ukhulume nalabo bantu uyazi ukuthi kade bekuphi lapho ebengi abayisithupha noma abayisikhombisa babo kumbe noma ngabe bekuyini lapha babuze nje abanye benu ezithebelini wo kuvulando sesiteze emuva lapho kholwane ngiphonsele inselelo noma yimuphi wenu egameni likaJesu Kristu kukholweni phikelela bambelela kukho futhi ngiliphonsela inselelo kubani beke izandla zenu komunye nomunye njengamakholwa futhi nikhulekelane futhi nikholwe ukuthi nizosinda futhi nizokwenza ngiphonsela inselelo noma yimuphi umuntu obeyisoni futhi ongakholwanga ukuba ume ngezinyawo zakho manje futhi ucele umusa futhi uzothola umusa uma ukuqondile ngokusuka enhlizweni yakho uma ubambelele emuva esikhathini esedlule okungukuthi kukhona idazini lenu elihlezi phakathi lapha ebelifanele liphakame njengezoni manje ngitshela ukuthi angazi ngiyazi futhi ngiyazi ukuthi nihlezi lapho ningakholwa ngingabiza amagama enu niyakwazi lokho bangake yonke wabase emihlanganweni futhi okubonile lokho kwenziwa ngaphambilini na impela nikubonile kodwa okukwenzayo kulimaze ibandla abaphuma kulo uJesu wathi ukhule nokholo makukhule kanye kanye uzo nguyena ozolubopha niyabo kodwa nihlezi lapha ubungazifihla kanjani na kungcono ume futhi wemukele uKristu ake nginitshele aniso ze nasondela ngokwedlulele ebukhoneni bakhe nize nimbone ubuso nobuso ngokuba ake ngisho ngini lokho nali iBhayibheli lami lapha phambi kwami uJesu Kristu ndedana kaNkulunkulu ivukile kwabafileyo ilapha kulobu busuku ngesimo sikaMoya oNgcwele nguye ovumela lo msebenzi ukuba wenziwe kubulani ukholweni. Put your hands on one another and let's pray one for the other.
Bekani izandla zenu komunye nomunye manje asikhulekelane ngizokhulekela lamaduku kuqala.
While I'm praying,
futhi ngizakhuleka khulekela umuntu obeke izandla zakho kuye bazobe bekukhulekela.
Heavenly Father, I bring these handkerchiefs to you.
Baba sasulini ngilethela amaduku kuwe amele abantu abagulayo.
We're taught that one day Israel
sifundiswa ukuthi ngolunye usuku uIsrayeli wayesemqeni wakhe womsebenzi eyayizweni lesithembiso nolwandle lubomvu lwangena endleleni ngo
Israel
uIsrayeli esemqeni wakhe womsebenzi landela imiyalo kaNkulunkulu nolwandle lubomvu lwangena ngo endleleni yalo ukuba nqamule lubasuse esithembisweni.
One writer said that God looked down
umunye umbhali wathi uNkulunkulu wabheka phansi ngaleyo nsika yomlo nolwandle lwesaba futhi lwazi gingele muva futhi lenzelo Israel indlela yezinyawo yomile ukuba awelele ezweni lesethembiso. Wena usenguye uNkulunkulu ofanayo kulobu busuku ukugula nezifo kunqume abantu ekuhambeni kahle emqeni womsebenzi. Futhi wena wathi ngaphezu kwakho konke ngithanda ukuthi uphumelele empilweni futhi kwangathi uNkulunkulu owanika isithembiso angabheki kuphela ngensika yomlilo kodwa ngegazi lendodana yakho uqobo uJesu Kristu. Futhi kwangathi lezo zifo zingesaba futhi zihlehlele muva zisuke kubantu ngokuba sikucele egameni likaJesu Kristu. Manje Sathane wena obophe abantu futhi wabavimba yonke le minyaka wabagcina beboshiwe ekuguleni. Siza njengabamele uKristu futhi siyakufundisa ngaye
who gave us the authority to do so.
Wasinike gunyalo kwenza kanjalo suka kubantu phuma kubo egameni lika Jesu Kristu. Kwangathi amandla avusa uKristu etshineni angepula gonke kungabazanga phezu kwezinhliziyo zabantu ukuze bemukele ukuphulukiswa kwabo kwena manje egameni lika Jesu Kristu.
All that believe it, stand up on your feet in the name of Jesus Christ and accept.
Bonke abakukholwayo yimani ngezinyawo zenu egameni lika Jesu Kristu futhi nemukele ukuphulukiswa kwenu kungakhatheleki ukuthi yini engalungile ngani. Amen. Ngizomdumisa, ngizomdumisa, ngizomdumisa masimnike udumo wonke umuntu.
I will praise him. Oh, praise the Lamb for sinners slain. I'll give him glory all ye people, for his blood has washed away
Bantu yakususa kugodola lamaketango eqashulwa ngakithi izipoki ziqhelile yilokho oku yini indaba abantu aniqondi ukuthi siyangena emva komlekezo emoyeni wokukhonza na asivele siphakamise izandla zethu kuNkulunkulu futhi simkhonze futhi sithi ayidunyise inkosi makadunyise uNkulunkulu makabonge ubaba osinikeze indodana kaNkulunkulu evusiwe kwabafileyo iphila kuze kube phakade
Alpha
Omega isiqalo nesiphetho intebe yaseSharon umduzo wesigodi ukanyezi yokusa owayekhona okhona nozayo ibande nenzalo kaDavide. Sikudumisa kanjani uNkulunkulu somandla ngokuba khona kwakho ezindaweni zonke ngokusivakashela kwakho kulobu busuku ngamandla okuvuka kwakho ngeziqiniseko zensindiso ngokubonakaliswa kwakho kukhulu kwezwi lakho kulolu izinsuku zokugcina ukuthi wethembise ukuthi uyokwenza ebusweni bokugxekwa nemininingwane nakho konke. Uzalokhu nguNkulunkulu, uNkulunkulu ofanayo izolo namuhla naphakade. Sikubonga kanjani ngakho Baba. Amen, amen.
Oh, don't you feel good? Say praise the Lord.
Wo anizizwa nikahle na janini ayidunyise inkosi. Wo lokho kuzwakala njengePentecost kimi. Ayidunyise inkosi. Lokho kuzwakala kungcono. Amen.
Glory to God. I love Jesus. Praise God.
Udumo kuNkulunkulu, ngiyamthanda uJesu, akadunyiswe uNkulunkulu. Amen. Asiphakamise izandla zethu manje silicule. Kwenze kuzwakale.
Praise him. Praise the Lamb for sinner slain. I'll give him glory all ye people. For his blood can wash away each stain.
Uyamthanda na janini amen. Uyamthanda makhelwane wakho na janini amen. Manje sicawulane nomunye umuntu ongakuwe phambi kwakho yima unganyakazi uxawulanani nje umuntu ongakuwe uthi ayidunyise inkosi ayidunyise inkosi ayidunyise inkosi ayidunyise inkosi akadunyise uNkulunkulu ayidunyise inkosi ayidunyise inkosi ayidunyise inkosi.
Don't you feel good? Amen. Now let's sing it again.
Awuzizwa kahle na amen. Manje sicule futhi.
Raise your hands.
Akamisana izandla zenu. Kakhulu impela manje.
Praise the Lamb for sinner slain. I'll give him glory all ye people. For his blood has washed away.
Asiyibonisa bakanda ethu manje umzuzwana nje niyakholelwa evuselelweni efashini endala na niyakholelwa emandleni kaNkulunkulu na niyakholelwa enkolweni yakudala na oh ayitaki kodwa ayigeza kube mhlophe futhi ihlanze njengeqhwa uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na masikhuleke kanzima manje ukuthi uNkulunkulu uzoqala enye yalezo zimvuselelo masibeke amahlombe ethu bangane sifanele siqhubeke sicindezele sicindezele azibikezele, azibikelele, sifanele sikubone lokhu kwenzeka, kufanele kwenzeke, sifanele sikwenze. Manje nesakho jamise amakhanda enu, ngizokwethula umelusi manje usihlalo womhlangano lapha emsamo futhi makathathe inkonzo kunoma yini.